See, Brother Neville bleeds.
Yoma wana muga sinage ulashoma mugobi kwa guamanza. Ndibona kuti nende jisee mewuzio mishonto. Lino, njogweza ee junsa masigo, kambo za jisee ndi, jabu ilangalanga, sunu kambo, gandi nywe, antela, umumbe, wa masigo ainda. Lino, kutina umweo jisee mwuzio wa mrumbe, au vikebu yo atala, masigo amwe, kabela inga, na iweza, masigo atobela.
Now tomorrow night I would like to find... or have rather
lino junza masiku ndianda yozba na iuba mwini bakuta osila mwi na kula kwanzeka na phe balumi na vanakazi bamwi babotu basitikite abo botu kwanzia kwita mujindi jakubula uti mukuyitika junza masiku tiotalika wakumana mulumbe kubika manza alimwi amu ya usalala. Iyo mpao, miyakuba ii, mriyesi yoro ijanu, ya ukana, konya oguno, utina mulanda, ujindi, ya masuba agupumuna, utina jitola, jindi jilamfu, yoguhwa. Iyo mpao, mpao, na pe, uti, wenda, yuya unganda yago, ba, tiyoko mana, utina, uyonjila, ibu sena, mpao, tozi, waguya. Kuyanda kuchana bakuta usiba mwi, yerwe yabo, utina, mbasi kuswaya, yerwe yabo, ogo, kubakara, ogo, kutukunja kubajina ya kufambani. Kuchana omwe mganda omwe, omwe mulimbi, omwe mulimbi, kubakunja, mupamala idire, mulindi nye, mwe kuyanda ula jirongezio yelemu, mchotuka nana. Lopezio uramu ya usalala. Masiku ainda, waliwa amba ura, ibuti, wakari nzi. Inomu ya usalala, wakari nzi. Ero, toka ujana kuti, wakari ikutandila, ikuba, zitu zionze, yoreza, ziyala tushomezia. Mringuo, wakajana ejo, mbungano, yaleza, wakari iwe anda.
We found it to be a seal, a comforter, the rest.
Tuwala uchana ikuwa jando, mukwasi, uliogezia, alutangaro, alumuno, abubuge. Eliuzionzi, leza ziaga shomezia, kumbungano yagwe, zirimumu ya usalala. Elo lino, sunumasigu, tuyanda kugamba uga ali, na kugamba ula ali, kuyisya, nijisima pepa, ama lembe, atandila, liyo tatwe na one, na magwaro, alinguo. Kulejo masiku ainda nagasia concordance yangu ya garimba kuden ya hivikitwe awa kabela zaiga ibweza ndagajita kuindamo ya gunzia sunu amagwaro. Lino ajonza sunu masiku tuisia a inu bakari buganze nzi gwaresa kwa kutuma muu ya usalala. Lino wakari wanze kutina walo jitu ipati pauti nkambo nzileza chaga utumina. Ajonza masiku tuenda uyamba ura a sena ngu wako. Alimi mbobuti mbo utambula. Alimi mbobuti mbozi bagindi wa utambula. Iliyo mpao tuwa kumana ezio amakwaro kupandula. Kumakwaro kubelesia imakwaro kuzintuzionsi mpao abo. Bayanda uramu ya usalala. Kwa kubora kunembo mpao. Iliyo mpao ndicho maguti rugurushe wajitiga. Uzwa elio uyabu ya mpao amu ya usalala.
Being at tomorrow night,
lino mungu wakuti junza masigu banji, baya kukala kwa jindi kukwene mutuanda, mujigombero.
I feel that if we could get as many ministers and those...
Ni wakuti na tuwa kwenzia kujana bakutawusi banji abantu awa wajisi iluzibu, mkusolora ibantu, utambula moya usalala. Kubayu mia mia kuhunka kumunzi, imwana kazi, amarumi wakwe na aumi oyo, uyandaura moya usalala. Uyo wakala hiriwa gabotu, intu ya kujita. Ikutina, ulenda kupa ibu yomwe wako wafoni na keala umwembeli sunumasigu na junza masigu waipa buyo umwe sunevio. Pao, ejo inga, yatuhuna kubungana muswangano. Kupa buyo yomwe wafoni, yago, ogo, kutukunja kukujana ili mpao, wamba, njo janiga. Ili kutina atwa, uyanda, ndibika, munganda. Iutina ii mwanagazi alike mpao inga kwa tuma mwanagazi wawona mwanagazi oyo ili mpao utina munganda ogo ulimarumi amuga intuwa kwa inga kwa agutuma mkutawusi. Ili inga tukoma na guba agubelega anto umwe iwago kambo ndilizi mlajeta umwe ya umwe iwe andisya mulije eji nchia andisila pati ili amu yeye oyo kuhuna mtu kuswa urubi zibwa kwe wafumba zibe zinji mwawona.
And the bride of Christ is hungering and thirsting. She's in
travail. Iru nabwinga wa Kristo kwanzala anyota. Ulimo kupengana. Ikutazi yale bana bareza.
Now,
Ero lino sunumasigu atana ubala makwalo atuotame mtu Yesu ashonto buyo umupairo Ero gatama buyo gupaira amitu yano gigoteme sau jisinkumbizyo tambiga buyo manza agu aguti lesa natambiga manza angu jagusinizia jisikubula nagomba gutio ulandi kwasia omwami lesa amulongezie umui aumui wanu ulabu na manza anu gangelo galemba kumbizyo zianu Eri utato ujuru tobo larino Iguswena gulinduwe Rubo mumupairo Uli Uina kusumbaozia uti Mupairo wapigwagare agati Gabana ibareza sunumasigu Mubusena obu nini Aguti nyimboze imba Alimi tuasumpula Nyo Yesu uwatewa Warutangaro Untembaozio zialeza
David said he would
David olati inaga siga mumunga ya basari agusibia nkumbizyo ziagwe.
And tonight there has been many hands.
Eero sunumasugu gwari manza imanji antelandiza inga namba na pesenti ali eite ahababo bakede mbuyage obu sunumasugu ibatambiga manza abo nkumbizyo.
Shows Lord that we just
Tondeza mami uti tatugonje kuunka inchobeni yakuta wenduwe twere dei kutambula induwe busuba busuba
You are our life our joy
Wolebumi bwesu utangalo bwesu seba yesu sana yesu zitubamba yukara bwesu yuwabirije yesu ntobo yesu kuzwa kule sinkondo
And we just could not find
Eryo, tutaka gonja kugwana e inkondo yabumi kautewendu. Ngajaba, itagonje kumanina. Kulindiswe, ujijita, alimi, tuwelede, uyamina, alindwe, jagumanina. Kambo tulizi kuti, penda mnjiga ya mutima, aisiasia.
On every side the enemy has beset us.
Umabazo onse sinkondo otnyonganya. Mugopa bugwirira. Toze usira itwesu. Mwami tulibambitwe igusula watoze kwa sinkondo pakutunyonganya. Ilo sebo andiswe rizi mamaninu arwendo. Jisi kuti elio idamfu yejumbule ilitegwa. Ilufu liagwindamo. Omwami nguniunga wajatira manza esu mpao.
We want to know you now.
Tuyanda kuziba lino mami. Tuyanda ikuziba. Uchisi manza Yesu. Alimi tujisija nzari yako. Ya utinga tuwabaga nzambwe ni gajisi. Malingi ya uti jendi tuwabola. Jendi ejo jipati. Jamama nino abu mibesu. Ikunjila muli yango oyo utegwa rufu. Ya utinga tuamba musari wagale. Ndimusi mungu su, yabuge bwabwe, alimu indezi uti, jindi awita, njozu agatika bafu. Ino tata leza, tolumba uti, walungeze kumbizyo Yesu, agunga na kwesu, longeze maki ago. Ilo nanda amba jimwe jinga jayimpana uchuli ago, riyando wago, Yego jijis ingusu ya gujala imulomo mbuli mboga jita mbuli yango babalafu chindi Daniele na agarigo. Eyo kukulomba mwami iguti ujule imapi amyo sunumasigu iguti akulenda mulingio inzala anyota. Akwe kuti wafwe inyota manengi jauti batakonzi igona na kupumona uligonse usigila mukwasi abore.
We believe that we are living in the last days.
Tushoma kuti tupona masuba amamanini. Mujumvule jakubora iwakwe. Eryo konkugo nirumbe koikamigwa mwami njabantu kuti baswirire. Uyenjezekwa.
And may tonight we just pull
up. Iriyakube sunumasu kuti tusomone weyo jipapa. Nyonya lino ujibika rubasu rwa bench.
Say Lord God I am a receptive.
Gwamba mwami resa. Nagusunina, regela muu ya wago upaye mwini ndime, wendibumba, wendipanga, mwuri iluandoro wago. ndo aba moyo wangu, sana zyangu, yose zyangu, kukamba kako. Watosirira mwami, kakuli ano kukubonwa, kusiku obo kwa mbura maningi, kakuli ano mkambo kuyo, ya kukula ibusena, ikuwa kuhunka. Tuliwano kukukanza bomwe, businizi zebu setegene, ibusalala, niyo Yesu, kwa ku, suena munsi ilobu. Mwuzima kuti wakashu mizi kuti, na tusuena ulinduwe, inga, uyodu suenye. Na ukega ambu, chotuli wano. Uyobora mwanzala, takazuya nzala.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness.
Balajo awafwa nzala, anyota ya bururami. Waga amba Jesu, kambo bayozu zikwa.
And if we ask for
utina tolomba yinkwa. Katukota mbola bwe. Tulikisiga nzambwe ni ago. Eri utina tolomba nswi. Katukota mbola nzoga.
But God our Father will feed us.
Pe tata leza wesu, yotu sanisya, mana aswa kuchuru, mfiri ya kwe amu ya wakwe, oyo, upa bulunguru sibu wakwe. Kwa ingula mpairu yesu, mami, ankumi yesu, mburi, motu ya mbele kulindirandu. Musina, ya Jesu Kristo twalomba. Amen.
Now, you that's keeping these scriptures.
Lino, nyebo, numusumana na kulemba makwalu aya. Ulinao muenda kufununa andime. Kumusalari Johane alwo, jipati 14. Tuenda utaliga ajipati 14 jamusalari Johane.
And let's start about the.
Elio, atutalige utandilaga mpango wa 14. Kumusalari Johane 14:14. Akubala, ibuyo, jibela, jarukwaro oru. Dino muri eji mwyo chana igunji wajiyo. Eji nchenda ugana na sunumasi. Eji wa mwyeye yunga mojisi mabaibe. Amabala asubira. Rasubira. Aya wabe. Alo matwi ayo cheso mwini nga agamba.
So therefore we can rest assured that it will be.
Abo wainga kwa ba isinisyo jini jaguti. Jioba uyo mwri wagamba. Majulu anyiga ayoloba pere ichwi iliagwe tarigaga girwi. Dino tulabala kusua kuga mpango ga 14 ya jipati 14.
If ye shall ask anything in my name, I
yutinamu yolomba jimui musinari yangu njo jijita. Ino chishomezio jilele getwe.
If you love me, keep my commandments.
Iutina mulandiyanda amubambe mirawi yangu. Eri njolomba tata nkabela uyomupa mukwasi umbi buti agakariri andinywe wali onse.
Even the spirit of truth whom the world cannot receive.
Noba muya obwini oyenyiga ngoyita gonje utambula kambo taimuboni. Dino nyobo, mbulala kuswa, kubaybege jikregi, inga mwajuona. Omu, mutari, ivona au, diamba kuhwisya. Kambo njiga, taimu hwisi. Omu ini logo, anijibale alugorino. Noba muya, wabwini oyo ii. Ibwini, oyo njiga ngoita gonji kutambula kambo taimuboni na anka kumusiba. Pere nyebo mulimusi ngune mugwasi. Kambo alo ukala andinye lino barayamba jiriko. Ulakala andinye kabela uyoba mulindinye. Ino nenze imugwasi ngwenya.
I will not leave you comfortless.
Sigamusi, mburi wa mushara, ndi. Uri wonse, ulizi kutinse. Ndi bariamba, mukame. Ndi obora, ulindinwe.
Yet a little while and the world seeth me no more. But ye
Nekubabobo, kailika nini. Kabeanyika. Tijindi boni ilindi. Peremyo. Peremyo ndibona. Kambo ndila pona, muyo pona nyevo.
At that day you shall know that I am in my Father.
Wobozwa obo muyozwa kuti ndi muri tata wangu anyebo muri ndimi. Andime muri ndimi. Njeli ya kubambakani ya mnyeyo wangu pere chiobala ambele amini andibale ejo ajalo lino arubo.
At that day, the great day,
kubuzwa obo muzwa kupati muzwa kwaruveta kubuzwa obo muyozwa kuti ndi muri tata anyebo muri ndimi andime muri ndimi. Oyo ujisi mlau wangu uibamba oyo Undi anda alimi oyo. Undi anda uyo yanwa iwa tata. Alimi njomu yanda. Alimi njori uburura irwangu ulingwe.
Judas said unto him, not Iscariot.
Judas wakati ulingwe utari Isakarioti. Mwami boboti mwe uli ubununa irwago ulindiswe. Akutari unyiga. Eyangu Cosmos, mabambe anyiga, nina ujese igubala, wa majini au, uyagubona, liyangu, ngu, je, kabela, ilamba au kuti, Cosmos, na jianza, janyiga, ayo, mamungano, azimwezimbi, mwabona. Mwabuti mboya guli ugurula, iruwago, gulindiswe, agutari, gulimbabo, mwabuti mbogo nzia kujita.
Jesus answered and said unto him,
Yesu wakangwira kumwambira kuti kuti nawo munthu ulandiyanda uyobamba madzi angu. Amen.
And my Father will love him and we will come.
Iro tata uyomuyanda kabela tiyobola uli nguwe akupanga makhaliro anguwe. Oyo undiyanda kabela tabambi ikwamba kwangu. Ingawamba kwamba kwambungano. Pere ubamba, ubamba wakwe, nyo mwabona. Amatwi, ngomu kwa, tali angu pe, pere tata wakandituma. Ezi ntu, ndaka mwambira, kejiri anyebo. Pere mkwasi, ulimuya usalala, oyo tata, Ngwa yotuma musinari yangu. Yomu isya izi ntu zionsi. Kuleta zionsi izi ntu ezi. Kwa kuti majwi agu. Uwibaru wa igwanu. Ufunga. Nzega mwambira. Ino mbuga zenzile isa mbaga tumina muya usara lagai. Awe kuti ayungi zye zirongezi yagwe. Ujwiri yagwe.
Jesus said that.
Yesu wakamba kuti, ubuzwa obo, mwiyozwa kuti, nilimuni tata, atata, nilimuni ndime, eno nyobo muli, nilimuni ndime, anyobo muli ndime.
Now, if we were going to say this, now remember,
lino, utina tulamba bobu, lino amu yei, eji yoba atepu. Isimakwebo muna Kristo uswa Roosevelt wakani tumina indiga inda eyo wakati mausi pere ikuti eyi merumbe mbore ogamba masipa inda daisigi uzuru ziri imagumi one oguno ujibaga jabantu bali mwanda imagumi osame na mianda yobiro mianda yotatwe ujigombero jago chinini lakati munene umiesi lisambomwe vida ilino utina Jesu katanasia nika yonse wisunguruga Yoyi mwa eyi, mwabona? Aloma tepu ayonka, kunyiga yonsi, mwabona? Kuzunguruga yonsi. Eryo, kigago tulaisya, lino, ejobuyo, chotu shoma wabwini, jejo, chotu wajana utileza, wakaji simpizia, kulindiswe, kubabwini. Lino, buganze. Ino bugali, ino bugali buganze nze, gwalesa mkutumamu ya usalala. Ino ndienda kwengela, jejo, Yohane 14, utali ilaga mpango ga 14, takubala kuinda, mchapta, untarisio. Buganze gwalesa, tulajana awa, mkutumamu ya usalala. Wali buganze bomwe, utileza imwini akali, mumbungano yawe, agusumano mabambi, awe, winda mumbungano.
That God
ikuteti lesa wawali muli Kristo kasumana na mabambe awe kuinda muli Kristo ikuswa muli Kristo kuya mumbungano kusumana na muli mwawe kuinda mumbungano ino tuleze kutumuya usalala ninzi tuwakazi wa masiku ainda kuti nguleza lunaji ndi tuwaya zialeza tata muli Yesu bagamba awa wisi wawe lesa mwana mbule Yesu lesa muya usala mbule motumu itasunu.
Now that does not mean that there is three individual distinct gods.
Dino ejo tajambi kuti mbuliba lesa botatwe iba pamebande jamba kuti mbuliba omwe munchito zio tatwe.
May we say it like this: all that God was,
andi jambe bobu konse okoleza mbwa akapede wakakuthira muli Kristo khambo wakalisumu na mwini akuthira muli Kristo.
Ilo
Kristo wakalibuzule bwabuleza ya mubiri konse oko Jehova wakapete wakathira muli Kristo. Walimi gonsi ogo Kristo mbwagabete wabachila mumbungano ikutali mumukame omwe pere mumubili onse ogo kotubola anto omwe muruga mantano tuliji singusu gonsi ogo lesa mbwagabete wakali muni Kristo agonsi ogo Kristo mbwagabete ule mulindinyi kambo lesa wakayukuruwa mumubili agukala agatigesu Timoteo Mutanzi 3:16 tina mulajilemba kakutakwe luka zirupati magani asisidwe abukombi kambo lesa wakayukuruwa mumubili kabela tukamujatawuga lesa Jehova ibabumba mumubili kakwenda anyiga kabela tukamubona ameso esu nyomulisi jipati chijonya cha Johane 14, Filipo wakati, mwami, tutondezi tata, kabela kuyotu kutia. Yesu wakati, ndakala waji ndi jila mfu anduwe, Filipo, kabela tondizina. Jindu wandi wana, wabona tata, ili mkambo zi, chonda ambila kuti, tutondezi tata. Lesa, wababamga mubili.
Now here it is.
Dino, cheji gai, itata wakaliweza, atalianu, tulamba. Wakalibobo uzida uli Adam. Leza, tata wakali atalia Musa, habani wa Israeli, mumusu mpururu, wa muliro.
Then God with us, in Christ,
paoleza, andiswe, muli Kristo, wagenda andiswe, jamba ura andiswe, gari andiswe, gauna andiswe, leza atari Yesu. Leza andiswe, erio lino, leza mulindiswe. Kose leza mbu agabete, wakasiga muli Kristo, wose wa Kristo mbu agabete, wakasiga mumbungano. Ino chinzi, leza agabelega mulindinye. Uligonse mnjiga kuchi, uyanda, umita, unori, ponya awo, igabelega mulindinye kujita uyando wakwe, lubotu. Obo mbatu ere devu lumbaleza, ulijejo.
God, the Holy Spirit is sent for the purpose of
leza, muya usala, utumini wabuganze, igwaleza mumi mumungano yawe, yenda, mubukalu abubi, igabelega uyando wakwe, wabuleza.
When man make fun of you, they're not making fun of you. They're making fun
of him that sent you. Tabafubazi nduwe, bafubazi nguwe, waga kutuma.
So, Jesus
said, abawa Yesu wakati, mula jowe yindi bantu, bayo mwamba kubi, wajanza jonsi, jabubechi, kambo kasina liangu. Mula jowe nyebo. Eri walubo bonsi, abu bapona jabuleza, muni Kristo, Yesu, bayo ba. Agupenze kwa. Nkambo jindulesa na agarivuna mwini mwini Kristo. Baga musulaiga. Mwini waga musulaiga. Kubija winda. Imbungano. Imbungano yaga musulaiga. Kubija winda. Baga musulaiga bubi winda. Mugorwi. Baga musulaiga bubi winda. Ibantu gonsi bambi. Yaga imbungano yaga musulaiga. Abo wakiga kwa jindi. Mwabona kosmos. Ibubambe. Banyiga. Inyiga. Tiaga musiba. Yamba kuti. Imbungano. Poitwa. Iuta musiba.
He came to his own and his own received him.
Mwaka mwora kuli bakwe beni, kabela ibakwe beni, tibaka mutambula. Bele bonse baka mutambula, wakaba pa ingusu, siya kupa banda paresa. Uli babo, baka shoma sinari yakwe.
Oh, how we should love him and worship him. The purpose.
Oh, obo mwakwele te kumianda akumukomba. Ibu kanse paresa, wakuyanda kupa munuswana no.
Like
Mbole, katutana kusia chivalo ejo, natubele cheji. Mumasuba agwa rute, mumona waru nunugo chendi, Naomi, nagasia yesi, kambo, ijama susio. Zindi, zigatazia, waka inka mwenjika, ya bana muhabu, agwa bagari ibu yo bana Kristo, baga sala, ibaku sinapu yo. Kambo, bana muhabu, bagari kuswa, mwana musimbi walota, kamera bagari kutekwa bashomi, awa palangene. Eyo pao mrumi wakwe wakafwa, kamera, abana bagwe basankwa wakafwa. Eyo mwendo, kwa kumunzi, Naomi, Rute, Naomi, mwendo, kwa kumunzi wakwe, mwui, waba, mugabana, opa, wakati, wakari wenda kweta kujisi, yawe, utule zatu wakwe, akumugano yawe, akumantu wakwe. Eyo Naomi wakasola, gulamia Rute uweda, pere wakati, bantu wago, bantu wangu, lesa wago, ulesa wangu, koya kufida, njo kufida, koya kuzikirwa, ogo, njo zikirwa, eyo, tandigo uweda, eyo chenye ndi muntu na jata jirengano. Taibandi wandano, ejo bantu ibagwe, tobagamba, uya, bogu ya, uguba, mbumburu usala na nyitu yemwe, ejo, tija gabamba wandano, umwe kuri ute, wakari buganze, ibareza, wegede usulizikwa. Alime mburi masimpe, mbofanzala, sunumasiku, ya mwe ya usala, chindu yemwe, mulinduwe, ya ugwera, ibuti buganze, ibareza, mbumi, ibago, wegede usulira, mbubonya, mbogabete, murirute. Igano kabo tukapati, segonji ibuya, ugasia, ashonto. Nyomulisi mulao, warununugo, oyo jende powasi, yebo, mulikasi gano, obo Rute, mwaga hurubita, mumunda akuchana, lusialo uli powasi.
Eri
ugata ninga kumugwata, wakajita kununa siyosi, Naomi, njaga swegeretwe. Eyo omwebio, nguwagari kuonja, ikununu na ilunu wa Naomi, gagatagani sikwa, mumura waru nunugo, wagari simugo, uwa monsi. Iwagari itaguwa, basimugo, igatana kuonja, kununu na alimi, agalo bagari, basimugo, bamonsi ilogo. Iwagari itaguwa mbandembera, ya kubolea, anze ya muriangu. Na kuli ambirira wabalea ikuti wakanuna zionse Naomi jaga swegeretwe. Ilo posi wakajita kuinda ugopompa usulia kwe kumbere yabaharu akuti utina kuli umwe awa ujisi jimwe yuzirirwa kuli Naomi. Mebo buzwa obuno ndajinununa. Eungenzi walesa jaga jita wakatobera milau ya kwe mwini. Leza towanzi kutobela, imupa mulao omwe, wakutobela elio walo, igatobela umbi, ulatobela milao ya wemwini. Paoleza kuti anunune imbungano yaga swega, inyiga yaga swega, ulenge buga swega.
God who is infinite in spirit, to redeem the lost church.
Reza oyo mupatila mpatila mumuya ununa mugowa wabantu wakaswega. Reza mwini iwa siga mugowa muntu mwana oyo mwagaringa musyariro ya Maria. Iriyo mpao wakabamba ndembea na abumboni anzi ya miliango ya Jerusalemu. Wakasumpuro agachi gama chulu anjiga agufwa agununa sintuzio anse. Eyo mkuswa maloa, wakasara ziambungano, uti waloa mweni agwenje ibukala, mkati, akuba ahusananu, akubandiga, amwe. Aukabela, kakaswega karuswano kuswa umunda wa Edeni wakoleswa pakaseruka mangolesia onse jindi jakubungano sena mwakabona lesa wakaseruka urondini wana irwapo suba mapiriro asuba ulintu yomwe jindi ndekuthandira kuthalika ikusiya bathu baeya zambungano azyalesa bana Kristo mulamona kupira kwa suba mulakucha kuti suba yanu liyakupira ere kulundini wana wamangolesia wakali kuseruka akupandika ambapo alimi awo wakaswekerwa luswanano oro pambo chiti teja kamulekera kuchichita ino mphawa wakaba mumubiri akukhala akathikesu kuteku akonje kuchokera kumunthu akukhala mumunthu akumuwonsya munthu muchiimo yakupandika angwe yakumuchosa ziyangusu zyakwe zyakaphikwa aleza nchechicho chakachitha ombo bwanze wa muya usalala nguthatha alupo leza thatha akakhala mulindinywe ikapereka mapambi akwe kuumanisya ikupambe iwakwe kwa runonoko
making you a co-worker with him.
Ikubereka kuinda mulinduwe. Ubamba. Mubere sinyina anguwe. Upa posena. Upa jibela. Yamunyoko. Mujizu wako. Wakawa. Upa muya wakwe. Aruyandisyo. Iruwakwe. Ikunka kukwima. Kaswegede. Mbrimu waka jita mumunda wa Eden. Adamu, Adamu. Oliguli. Yuchayijo muya usayala chojita umarumi na mwanagasi jindi uma umoyo wakwe akuba ama kariru awo linyota nzala yabantu baswegede ilu ndepenzi amiswa angano sunu takuwe kukumwa wini kwa muya mulimkuko wakunkira ibantu bakaswega abali mungufka mkunji wakupanga zina na mbukano na abuyage na agabungwe mjibaga ya mulimu wagu inabantu mbojifusionsoni inga tuwakana alie yomaningi lesa wakari tilamwini mwini Kristo walirureme Kristo wakari tilamwini mbungano
therefore now watch at that day you will know.
Kikago, ino amulangirire, kubuswa obo mwiozi bakuti, ndili muli tata, angebo mulindine, kabela mebo mulindine, kubuswa obo mwiozi hiba. Kambo jire, kintu yonse mbuambe bomwe, warununungo, lusere muga, utilesa, wakali kuchogera, kuyopona mugati, kukala amwi, iubandiga kubantu bakwe, mulimbwa gajita kumatariro. Dino pao, mboyo bambira iyo mbungano yawe, iwa musimo, yawa mbaura, ikubika mbungano yawe, usena kwa gonja, ikulibuka imweni, winda, aluyandisho, akusungirisya, aruswanano, pao kuyobora Eden. Yoto la mbungano yawe kuchogera, ogo, kwega musia, ikuchoga Eden alubo, ogo. Kwega wida, ya lorino, ogo, kwega bambigwa, ikwenda, kwayo, ikutanzi, nagwa, pao, kwaya ujose kwa intobeni, awomwe onsi, asalala, a nununugo, kwa josia konya kubusena, obo adubo. Mbungano ya gali mwenyiga, wajindi jikubwene. Ile mbungano nchonzio kumane rubambururo, kwa mnyaga ili mnyanda, ya kumi ayo sanwe. Ya makaro amusinze Luther wakarisu wambaro mutanzi kuyotuga wakainda imbali ya ba apostolo yiru mpoji ndi Luther naba yutuga lesa wakapyasha kuneni wamuya akutila ambungano mugurura migwa yiru mpao mamaswa akwa Wesley wakatila kuneni kumbi wakwakwe mugusalazikwa.
And as the age has grown on to the end time,
ilumbri wukaro, mbobu kamena, mamani no aji ndi, lisa, waliwusu ya mbunganu yawe, mulange iku yoko onsi, akubwana na, oba mwini na pe, mulange iku kamo kwa Wesley, yoko mulama magani, agale, mulange lukulusyo, iluwabo, ajintu, Toba gajita, mwange kunji manengi, obo ulungulu shorwaeze. Muroga vete, kunji kwa ngusu, singi, zolo gajisi, pere, mubo shonto. Amulangirile, masuba Pentecoste, ulungulu shon, zolo gajisi, iga indi, kufumpa ogo, ikupati, kukwa zeme. Kawalo, awa Sunday Vista, mutende, wakatoliga, ikupa uli ambilila, ikutiba Pentecoste, lagareta, ikusanduga, Iguri miri, siulu simya na yosanwe mwaga omwe. Igujita, winda ons, amwima mungano anto omwe. Yatoliga, yagajincha vyo, gata minina, million, muri, duwabo veni, Sunday visitor, mutende utegwa, Sunday visitor, yapa iga mwaga kuti, wa Pentecoste, kaba inda, usidirira. Yamu yeye, kusanduga wa Pentecoste, kusanduga, wakuzuzikwa, Mungu ya usalala. Uchonto, utalisha, urubasu, wakasila obuya, antomwe, itali, yagare, elio vandagasi, chibagari ikonja kula masogesi, aenda, obira. Yagakede kumasena, amigondo, yanjanji, akwezelera imapopi, wasia, ikupanga inkwa, jabana babo. Pele, yagasila kunzi, imungano inkwe yangusu manengi, munyiga, Gutari, umeso anjiga pere, umeso areza. Kambo, waitu ndezia, winda, uliejo, chagari wajitira, ulimuli tira mwini, mulimbabo, utira mugati. Amwane rino ejo, jaga jitiga, leza gari tira mwini, mulimbabo. Ino mungano yerede kubika, uswa, kuli utha, Wesley, alubukurusho, urasumano na kupende goste. Elo rino, mubukaru obu, motubola rino. Umuya usalala, guonya, gunji buyo, guanguo. Inoji hindi, gana rutharani, ida hindi ni waga futurwa. Gawa jana jabiro, jamuya usalala. Jindi wa methodisti ni waga sarazikwa. Oyu wagari morimo, wamuya usalala. Wawana, jagari jivere jamuya usalala. Lalo kakuta wendiswe, tagalondorwi, tulamba rukwaro. Wawana, inoresa. Mwalimu mwune, ni wakatari ya mwega, mwumasuwa akuma marimu. Walo ulanja ndiswe, jitu yipati uswa kuli ndiswe, kambo, ogo, iwape kwa igunji, kunji kuseswa. Abobo, ya kusesa igunji ogo kuli ndiswe, winda, mwaga jita, wanaruthrani, na bana methodisti, kambo, tuendela, mwumu mwune mupati, anguzuzi pati logo, abu pati logo, ii, bumbo ni mupati, ilogo, winda, Mboba kajisi, ino tujisi mboni upati ilogo. Wabubuge, tujisi zintu zijisima nengi umasimpe ilogo. Binda, soba kajisi. Pere jiribyo mboni, che gamba ukoreji ya Lutherani, utariga indi, yala inda. Igati, ino tujisi nzi. Ndagati, imutu waga sianga munda wa mapopwe. Imatu matanzi manini, ala sonsa, eri wagati, ndagurumba mwami, ujisiango, Yama popwe. Mwini, wakari jijisi, pere, wakari jijisi buyo moji moji tanzi. Umbele, jagawa jiguba. Ilungalala yaga sonsa. Bari chijo, yagari, yaba methodist. Iutinaya mwalangiri ya bulenge, muyobo nane saa gaberega. Ulimasesege, alete alia. Halo, aunka, mwalimu uwangu. Mwabona, ikuteti, ulangiri ya bulenge. Mwabona, mbobu jita, ikukaro mbobu ede, ajindi mbojibede. Inga, mwabona, au, pomuponena. Amulangiri ya bukaro. Lino pao wa methodisti, baga lingalala, baga jebuga, ubana ruthani. Gati, tujisi usarazikwa, kamujisi yuntu, alinguo. Umbele, uswa upoleni, uswa. Kuliwa methodisti, waga yutuga musege wa nsege ya mapopwe, elio ya gali, Pentecoste. Kao pomwede, ulula migwa, yomwenta amu yanguwa, usarazikwa, tamu imbi yanguwa, imu ya usalala, tamu imbi yanguwa, Pentecoste, Luther, Wesley, Pentecoste. Dino chinzi Pentecoste, nchoe jita, ndagosia nisia, kambo mpentecoste, egasia lulula, igutari tuhu, edisia, igutari ngarara. Pere, imapopo taigwanji iwambila ngalala kuti, sejisi, yawele sianduwe. Na ngalala taigwanji iwamba kui, ituhu kuti, sejisi yawele sianduwe. Kambo mbumi mbuwanya obo, iwagari mutuhu, wakapanga ngalala. Mbumi mbuwanya, wakari mungalala, wakapanga nsege. Yagari mungano ya Lutherani, yagapanga mungano ya Wesley. Yagari mungano ya Wesley, yagapanga Pentecoste. Pere Pentecoste, inonezi, walukubuze siya, wamucho mungwona, omusege, waka inka, mugulongo, umatariro. Wejo siya, bonse busole banguzu, ya Pentecoste, kuinda, kurupisio, wamunya usalala. Mwabona, umasuba agumamalino. Oh, chituji pati, ya gulanga, igushoma agulanga. Ino mbukaro obo, moto pona lino. Obo, ibukaro, ulaindiri lagu Pentecoste. Pentecoste, yagali sitili ya guayo, mutubunga, agutariga. Uwote nisya gonsi, ujatizia itubunga. Tulibobu, alimi, tulibobu. Obo mbrenge buyo, togonji kubujincha, walo mbrenge. Baraji taejo. Walo mbubambe, mulimbabo ikujitajeju. Pere mbungano Yesu manga kwenda, ya inka mbupati maningi, nguzuga pati. Nkubuoze zia wazipego. Ijoba njivantu bana Pentecoste tabashome, mbuponisigua wabureza. Mulimu waba angelo, nguzu ziareza. Ibanji wa Pentecoste baita silinganu ezi, zebona ikuti, ya bolosi. Tumunga tunji awalo, atugabi ajintu ya kujita anguo. Mupentecoste, mwabona, kwagenda kuindirira wawo, mbonya mburi, wa Methodisti, mbaga itaba Pentecoste kuti, alinyongene, kugwamba ura mnyambo, mbonya mburi, baruthalani, mbaga itaba Methodisti kuti, alinyongene, kugongorora, mwabona, Pentecoste, kuyutuga kumuya usalala, mani imbungano mpati, limungusu zikwa, kusurwa, ulai, ila, aleluya, ya ungusu, zipati, yaleza, singuzi yonse. Usigira, yasiga kusena, usiga, minimo njonya eo jesu njaga jita, ila yurura, ini, moonya mumugano lino, kwa swena, benzuma, andini awa, andini bion, ujana ejo leza, yaga bikira muyo salala mumugano, mupaji kusenu, jindi ikutegwa mzibe, ika indi mujismano jagale, jindi, mwana, imontu, wakaripangira mwunzi mweni, wakabweza na winda wakwe, Eyo nchitu jitanzi. Kwa wakaba mtu moremu. Mboliga bunga. Eyo jagariga botu. Ijintu jaga tolera kujitiga. Kao wakasiga kuzirwa. Mwanzi oyo. Eyo. Eji hindi muya usala. Mwana. Muya umbi. Nwaga njira. Oyo wakari mwana. Oyo mwana tayagari. Mwenderesi buzwite. Nankakuti. Wakari swana. Usigila nagasiga. Mwusela umwi. Iyo wakajitua. Usolegwa. Lutanzi. Iyo. Ilo mpawo baga jisimula o, wabwana, ulindinywe nubaguta usi, ubikwa, wamwana, ogo mkwega nana lino, wabwana. Kwa oji ndi naga siya kusena ogo, kwa katambula wabwana, jesu waga pandusi bubotu wanchijo, amurundu, wakusandu. Mbulimbo yamba, leza takaswe mumilao yawe, ugojeta, jitujirijo onse. Yutina ujisi mungalo watizia ajirundu eji, yufulida, manza onse muruo, eyo ajirundu eji ijimbi, awa ujisi, ishango chilimu kuyuma. Inga waima ajirundu eji agongorora, o manzi, kususira awa agususia ishango yangu, o manzi, kwa ya ujishango yangu, tagajiti. Pele utina wameleka kuendana, milao ya gravitation inga watila ila ishango yago. Na ujisi mtu, ujiswa garede awa, na sisibi garede awa, na mtu oyo, uyanda, iguba igabotu, takwenzi kulega igunwa, takwenzi kulega ufeba, takwenzi kulega jisusi azintu. Iutina wabelega iguyo, inena kumilao yalesa, kulegela muya usalala unjila, o muya, hao, taji iluwa imweni. Uyo, uyo imiga jintu ejo, kambo muya usalala, wamuenderesia, perewe degu belega kuendana kumilao. Yaleza, malayirile aleza. Ino mujusumano jagale, jindi oi muhwanda, naga siyarwa, baga mulangirila, yuona mbari wile mega. Jimu, pao bawishi, muguba mtu mupati wa mawebo, jindi ejo, lisa, muma 50, na mafote, awe agugomena, taga jisindi, jaguisya, muhwanda, o. Wawe abobo urajana, mumasuba ayo, tibaga jisi zikoro ziabolea, mburi mbutu jisi ilino, abobo, baga jisi ayo, ngobaita kuti, mubanzi, na sikugomezia, mwi wajigoro. Oyu mwi wajigoro, wakari imu watu uinda, wakari kuonzia, igu jana, utegwa, kaba ushomega, wambira wichi wini, ujatikisi yangwe. Eno pawaji ndi oyu mulombe, nagasiga, kumusela umwi, igwamba, wakasima. Ibutina oyu mulombe, wakari imu sangi imu yo, utagwe imu watu, watakabikila manu, umpindu ya wichi, wonsi, mfaga ea, kujatikisi ya ulilemega, jankwela, abupumboliga, abanagasi na nagunwa na kumanjuka na kusundana kwa mbizi kuyo mulombe wali kuma mngana kuyo yonse pere taga wikwamu usena iwaswana kuli yonse wisi njaga jisi pere uchina wali mulombe moto alimu wali uwitila manu magwebo awisi alimu wakatondezia uwa mngana uroleme hao bagaba angusegerela ibaga tona mulombe mga kwa kwa akumu samudaji kubela jituba akumu tansiga ata yeje wimina utegwa kwaonsi umunzi bagonzi igwona ibaga panga pobwe akuba chubili alimwe wishi mpao wakaba usegerela kwa bwana wakapa igwana umwana wawe wini umagwebo awe mwini yeyo mpao mwana wakaba welene awisi Mwajwe amwe ikuti na angagali sunu sina liya mwana achegi yagali ulem ibuyo mburi liya wisi. Ina mwangira ejole saa nchaga jita. Jindi mwana wakwe na agazi ya rwa wakamwane iwinka iwa mnyaga eri magumi otatwe umusolega umusola pao gamupa mnyaga yotatwe ya masugusyo mayumu. Eyo pao mabanino masugusyo mayumu jindi na agabona ikuti mwana wakwe wakali bianda ikujita. Mulimo watata, mulundu wabusanduga. Hugu liaruga. Wagatola Petro, James, na Johane. Bagamboni watatwe, awinka ata ya mulundu kabela alialesa. Wagajita milimo ya bwana. Wa, bagarungu mana agubona Jesu kabela zisani izyagwe. Jaga mwega igutuba, muliru labo.
And there's a cloud overshadowed him.
Eyo mbuni kumbi. Muriaga mufunigira eriyo ichwe iguswa ukumbi akuti oyu mwana wangu uyandwa amumuswirire ngila kabyo lino nakutonoba ajagwamba eyo nchamba mulau abwini ino mungano yabora kwinda musikolo esyo yawatwa eriyo indigira mfu yagainda akuba gabungwe igabunga Pere nyomabona kuzyarwa wakareta yintu yemweje mbe. Ero lino yasiga kusena ogo mbengano ya Pentecoste. Kusyarwa kupya yasolegwa kusunkwa. Ero lino ibora kusena. Leza taberegi ambungano muli igabunga ibuyo. Taberegi ambungano muli inkamu yabantu. Ulaberega ambungano muli bakame. Aumi mukame mumbungano. Ero lino yasiga kujende. Eriyo tagalika siye tonse tulajibona yindi mtu atondesha kamera lesa wa muyanda ulamutola kubusena kumwi muli wabwe au kunembo lya bangero ulamujitira jintu yemwe ulamusumpula atala au mugosho galesa akumpa yipego akumususia akubika abusena obo mbabu kalo mbotuponamo
same holy spirit
Mwonya mwe usalala wafuna bana rostrani wakasalazia wa methodisti oyo wakabizia bapende kwa ste lino ubika mumatoberanwa ibora kwa mwami Jesu jindi yobo angus ulogo oyo mubiri yobo ora mungkamu ei mbungano yogo era bamwi babo ibuswa uyombwe uyoba buboge ako kegambo kamu ya usalala ninji mu ya usalala Kakutawendiswe, tibaka kunja kurondorwa. Baka pona mubusu wabu mwe, unsiri ya bobo. Tupona mubusu wabu mbi. Jiri sinkonda bora muliza mangure. Yo, muya walesa, ulabusia ajele, siyo, ya kumurwana. Mabwana, tule mubusu walino, kaindo oguya, tibaka liwa songo, ujesela mburi isumu. Tibaka kunja kupanga atomiki bom na motoga. Tibaka jisi science azintu, zarujis irino pere, harimi zintu zemasesi, igusora, tuwamba kutimuntu, wakapotola, omwe, Rusugo, lumwi, azimwezi mbi, iweza, upotugizia, umwi, agusola, ujitondezia, upangaba hedeni, iguswa, ubantu. Yerunaji hindi, tuwa uyanda, muya waresa, ulabusia, jeresyo, inochizi, walo uchila mugati muya wawe. Pao, abo, bapumuna, ulale, mziombe, na agunsi, yipayiro, yaresa, mwiliru kwaro, mboru amba, balalila, jindi jila mfubote, mwami, jindi jila mfubote, ulampa, bote, wajindi.
God's waiting on me and you.
Leza uri ndi me and we.
Adoption time. God
gives. Jindi jabwana, ilo leza nagonziai kutila, mulindiswe, musule bwabwe. nguzuzi yakwe ubuke bwakwe kuti chindi mungano a Kristo yathandira kukosiyana uloko mane Kristo walibonya akatikesu akupusya bafu pawo kwaunkha mukukwembo lino tiyamba kuthonesya waindaka indi kuti avo bazide muya osala paunkha mukukwempa oko pambo pamwi bafu ibakaphona wamwakwe wa miyaka ili juru omo ivanthuwiyo pakazuzikwa muya osalala bonse paunkha mukukwempa ndino leso wakapha muya osalala ndi chisirukwalo lumbi awa muli Johane 14:12 olo lukwalo lulizizi lwakaphati ku bantu bonse okuno uchikombero chopenichopeni ndamwambira oyo ushoma ndime lino muthalekeli eliyobhala ushoma kubanga yamusunda mu mungano ya sinapuyo ikwamba iye ndashoma masimpe ndashoma kuti Yesu Kristo mwana waleza diabolos ulashoma chinthu chichonya ombombopo ibaibele yakati ulachitha telukwalo lulati muli Johane kuti thawe munthu ukonja kuita Yesu kuti Kristo chithapiyo kumuya osalala wakachitha mwini kulukwalo andime awu anini buyo ketanamana ikubala tunasanduka kusikira kwathambula muya osalala mbombopo ulashomaku imuya osalala ukaambakula kuli ndiwe nkhapela wakamwamba cha anthangalala idiabulosi kujese chinthu chichonya ndamushoma ikuba mwana waleza kuponya mbwachitha diabulosi pere ulenda kuthozya kuli nguwe
Ini
Petro nakaitwa kululamikwa kukushoma mwami Yesu Kristo. Yeri umuli Johane 17:17. Yesu wakapasalaza kuinda muchwi khambo ichwi wakali kwini kalimu wakali chwi wanithani ilachi kumathalikiro kwakali ichwi yochwi yakali anthu omwalesa khapera ichwi pakalilesa yochwi yakaba mumubiri akukhala akatikeso wakati ya bobo wakabasalazia wakati tata igamba ula kumuya mwalinguwe ndabasalazia kuinda kuchwi mwini kukubika imanza awe alimbabo ichwi yako mwini wakamamba pyo mukuba muziyaliro ya mwanakazi oh yitakonze ikumanini na kulingwe kubanzira imbi kunze ya erichi ndiyalesa kubamba uliopulula ndabasalazia wakabapha nguzu yakulwana mhiyu ya mivi takaunkha wakabika manzi na abo mu bhuku ya bumbi yakaperere ili wakabathuma kumasena Johane Mateyo 10 akuwapha inguzu mhiyu ya mivi ikuthanda mhiyu ya mivi akuchitha milimo azimwe izimbi ili wakachokera kabasekerera kati napa mathaimona atuswirira wakati mutasekere nkhambo kakuti madaimona amuswirira pili amusekere nkhambo masina anu ali mu bhuku ilo Judasi wakali ambapo mwabona awo mwakonja ikusika munsi poonya ikuinda kululamikwa pasumana na ntchopeni kusalazikwa pere pali pakathondesya umuni wakwe pali pakalithondesya mwini kakuthana pentekoste wakathondesya kubye kwakwe kwini amalangirira oyo uya uyoba uli pheteloko aku paupira ikulipha iloko kupululami ipuyo mbuli mbowukonja ikuba ikusikira wakasika kumuya usalala nkhapela payo nyonyona mponyawo oyo ngomuya sa inga mwawona pauthantha tikulwa na Kristo yero Yesu wakati payoba pathandira kukoziyani iloko anthu omwe maso pakumwa manino kuyowachenga mbaponya ibasale ndikwali kukonzeka pere amuyeyi palomba sale iuyo payochiponda lesa ulaita kuinda kukusala yepo satoli kwamene ikuti uli umwiwapo sanyepo no bantu okuno sinomasiku mukuziva kuti chinthu chimwe moyo wanu pira kwintakwinta ndiyenda oyo muya usalala ndiyenda ndiwe mwami mu moyo wangu kukambo kakuti leisa wakabikha sina lyako mu bhuku lya bumi lyakaperere kuso kumalengelo anyika wakamba opo takwe munthu ukonja kupola kuli ndime wakamba Yesu chitatata wangu omubwera iluthanji elyo bonse wapola kuli ndime njopapha bumi kuthamani ino ninzi bumi kuthamani muya usalala bumi kuthamani iweza eyobala akulithopesya mu chigiriki khapera yakati zoi zoi walo muya usalala bonse avo tata bakandipha bayobola kuli ndime ndi bonse babola kuli ndime jompha muya wosalala khapena jomuusa kusuwa kwa mama lino njojijita wakamba ikula kuthina alimwe ujarikisi yanguwo njojita bonse ibabola khapena ndipha bumi kuthamani kuyoyerera ikubuka khambo ujisi bumi kuthamani uwerere kubola ikwanji kufa iboya mbuli ilesa mbata kwenzi kufa Oh, bensuma bangu bayandwa. Ikufa ujisi e jonsi mutolopo eri nini. Kuti ndidakwenza bino. Advi yangu ya buntu kubika moyo wanu. Uyandisi wakutambula kubisio wa moyo usalala. Inga jabajo muno sio jibotuloka pati. Chomukonja ibusola iluba ajo mubomu ibanu. Iwana jintu. Mwede ujijita. Andisi sawazi ejo ujatizia kuti tonasanduka. Petro wakafuturwa wakashoma mwami ika mutobera Yesu wakamwambira kuti wakalini ika mujitya kumutobera kumupanguzu yakulwana miwe mibi akumusalazia pere kumane konse oko akuba mukanasi mupati wankhamu muli ibakatholeka mbobayanda kujita bishopo wambungano na popu nakufumbwa moja kapete sijuno wambungano Nekuwa bobo, Yesu wakati, masu agwa kwa kwe, saa ulandianda Petro, wakati mwami yebolizi kuti ndakuyanda, wakati osani namberezi yangu, wakamba obo zindi ziotatwe. Ilo Petro wakati yebolizi kuti ndakuyanda, mane njoba anduwe, mamanino alimi njo unka anduwe gurufu, abumwe bombi, wakati gatana kulila mugombwe zindi ziotatwe, Uyo, katana kulila mugombwe, uyo ndi tama zindi ziotatwe.
He said, but Peter, I'm praying for you.
Wakati, pele, Petro, nda kukombera. Kamuswirire. Ogo, takulikonse, wachijo. Nda kukombera. Eri wakumana kusanduka. Pao, kayumye, iba kunyogo. Wakumana kusanduka. Wakali ongorwete. Wakasiana antela mumuya wa wakajita mishobo yonse ya zintu pere tagali na tambula muya usalala
after you are converted then
wakumana kusanduka hao kayumye babu nyogo obo mwini uzidilisia bubambe wakwe lino andimanisie kubala Johane 14:12 lino mjipati Poteni, ya gampango, gato, Yesu wakati, chobeni, chobeni, ndamwambia, oyo ushoma, ili utokwanzi ushoma, ushoma ndime, ulakwanzi ya ushoma, ulinguwe, mbanga yeba mwisha, jejo, bambe, amen. Mulaye ya, mchito 19, ndawichiru wakwimiga, eji awa, perende debuyo, ujamba mburi, mbojibuora kulindime. Mwanchito jipati 19, jindi oi mga mbausi mna baptisti, oi wakari iloya kapela waka sanduga, elio, wakari uga mbauga, akujita ibantu futuwa, elio baka jisi ilu tangalo, ilu pati, iwotelu abuyo agongorora, igaba jisi muswangano. Jito 18, akula priska, baka tondega unijijo mangolezia, ainda, elio, baka unkide, kuyo mubona, elio baka nizikuti, wakari muntu umremu, alimi wakari sijigwalo, alimi, Wakari kutondezia kubaibere uti Yesu wakari mwana waleza. Mugosi babiyo, rubisyo, kwa Johani, takari nasiba, ya rubisyo, kwa moya usalala. Abobo wakati, akula priska oyo, mulumi amuga itu, basiku panga matente, panini, balo, paolo, wakari, siku panga matente awalo. Yeri wakata mwida moya usalala kunsi ya kuisha wa paolo, wakati, tujisi mwesu mwenini, ubora kutala oguno, mwulege, Atukana nine asho nto ujadizi yankuko. Ero jindi Paulo nagasiga kutala. Umuhwa kakambauga. Wakazi wakuti. Wali mchumulemu. Bagati sena wakatambula muya usala. Kuzwa ni mwala shoma. Bagati chatuzi kuti kule. Na kule muya usalala. Na uba umi. Iwakati. Paulo nzi. Na balarini ya jikirigi diriko. Kule kuti kubizi kwa wanu. Bagati tukabizi kwa gale. A Johane mbabatisi.
Now watch what Paul said.
Dino amulange ejo Paulo chagamba, Paulo wagamba, ikuti Johane chobeni wakabizia uruempo, ikutali kujatua iwasibi, pere uruempo, wamba, ejo chomaga shoma.
Jindu wasimina Kristo mulimfuturi wago wajigaminina,
yebo ushoma urubizyo rwa mwe usalala olo tarurubizyo rwa mwe usalala kwesi bangu bayandwa bana baptisti ulirubite imuweso wakati uli ndime buzu wabu mwe gati mwesi Branham na jindi yimwe jaga inda nyezi yaga inda wakati mwesi Branham Abraham mwaka shoma ilesa kabela wakereze kwa kulingwe kubululami ndagati ninchobeni gati inankunji wachi mtu kwa wanzia iwijita winda iwishoma ndagati kugonsi mtu kwa wanzia iwijita kugonsi kwa wanzia iwijita sunu kushoma ileza peleza wakamupa jando ya kuparuwa okotwa gainda mo masiku ainda mulejito ndezio ya kutileza wasumina arushomo wakwe mwenengue ero sumu kusira leza ulachoma kulingwe jindi wamusumina mulimufutuli wago wajikaminina pele jindi leza akupa jando ya muya usalala wakakuna matiga koya ya kutamana ino nyobo nuba baptisti kukweza ejo kabela njo nka nyobo mugwabirisi ibutamani imnene nkambo mutapenzi muya usalala waleza kulingwo magandwa kusira kukusuba warunungwa wano tunamati winda ugosho mago pere unamati kwa winda kumuya usalala iwa Efeso 4:30 mutapenzi muya usalala waleza kulingwo magana matigwa kusira kusuba baru nyugwa kwanu ejo ila kuna matiga jindi wachana rusia lukulilesa kabela una matiga kumuya usalala ejo jiribobo kambo baibe ya gati tagwe mtu ugonja kuita Yesu kuti Kristo chitabio kumuya usalala yewote ndajishoma kambo mwemberi wagamba bobo walirulame pere ejo tajwe mpindu ulindwe ndajishoma kambo chwi yamba bobo mbombo pere ejo tajirijako ejo tajiko pimpindi inzira buyo ndoko nja kwamba kuti Yesu ku Kristo tindi muya usalala wabora mlindwe akupa kulongozi ulipeda kumboni wini walo mwana waleza eyo nje nzira ileke njoya kusiba bubuki chindi muya usalala wapa kulongozi jindi walo muya usalala wabora uyolongolola ndine umutondezi ya zintu zijiza kuleta zintu ezi ezo zegamba uibarugo iwanu tamgaji jani mojigolo mwabona uyoleta zintu ezi uibarugo iwanu lino tuyanda kubana ambele anini buyo mulu kwalo oru lino musalari Johane 14:12 chobeni chobeni inda muambila uyoshoma indime minumu njajita, yoyita nyebo, kabela mipati maningi. Walo busandulu zibululeme guligo, mingi, igutina muyanda ujiringula. Minumu mipati maningi, winda eyi, muyo ijita. Kambo nda inka ulitata. Igutina waka unka ulitata, muya usalala, ni waka siga. Samba mbubo, lumbiru kwa rogu wakati. Igutina, te unka, mukwashi tagabori. Ere gutina nda unka, njobo la rubo, akuba andu nywe. Nokuba mwenindinywe. Mwabona, ngulesa andinywe. Atararyanu, lutanzi andinywe. Mwini Kristo, mwenindinywe. Mwumuya usalala, ngulesa mwenindinywe. Ino imirimo njajita mwyo jita nyebo. Ngutari mwini mwombi. Pelesa uyanda iguleta mwumuya usalala. Mwenindinywe. Kusumana na mwimu uonya. Mwagari kujita mwini Kristo. Imwimu. Iwagari kuyandika na ilogo, masuba, agwarutha. Iwagari, mbungano, yalesa. Iwagari, kuyandika na kunji anini, masuba, agwabaisile. Nkambo, inyiga, baiberi ya gachi. Iyogo mpama ilogo, agusungwa na logo. Kuindira kubicha, jindi jonsi. Tuli, inyiga, ya kuindira kubicha jonsi. Tuli siobo. Iba mchu, ulajitazi ntusunu ejo. Nyaga ilimyanda, ya gainda. Njo, takwanji kuyeya, ikuti inga. Waba mtunsi. Surunya bobo. Vindira kubicha jindi jonsi kabela babi. Bayoba ibabi maningi jindi jonsi. Iga mbaru paro. Onji agonji. Awamu ya usalala wabali kwenda. Wabali iwyo ya unene iwyo. Iwanguo. Uli rusa. Iwufulida unene iwanguo. Uli Wesley. Akufulida kusagane iwanguo. Pentecoste. Dino kuyo ya. Amungu ya waba yomwe. Ulimungu kamata na ato mwe, uleta ogo kufurida kugonya wanguzu, aniji iwa muya usalala mwuri, waga jita iga indi oguya, uyogurura, ilimo njonya, njaga jita iga indi oguya, ilimo uyogururwa, njonya sunu, chintu chijonya. Pamulangiro ezo Jesu chagamba, chobeni chobeni ndamwambira mwana takunzi uchita chintu chitakuti wabona tata kachichita irutanzi. Ejo tata chachita, ukamutondezia mwana, imwana ukala mulindime, ulachita milimo, wabona?
Notice here's another thing I'd like to say right here. As
Lino amubone, cheji ntu ujimbi, chanda ibamba ponya awa. Muli Jesu wakati, muli tata mwagandituma, muli Lino amulangirire, muli tata mwagandituma, mbubonya ndamutuma. Muli tata, mwaguti tata mwagamutuma, tata oyo wagamutuma, wagasuruga, uswa kuchunu, akukara mulinguwe. Waganka, wakati, nijita ejo jimotelezia tata wangu yonsi. Mawana, waganka, daya kujita zintu ezio tata, ziaga mtondezia kujita. Daya jijiti zintu, ita, iwa tata, waditondezia rutanzi. Leza oyo, wagamutuma, wagali mugatili yagwe. Eri mburi tata, waganituma, zila njiona tata, njaga nituma, kubonya, damutuma. Ino nchinzi, leza mwende nywe. Kama jita nze, nilimo njionya, njionya. Yesu wakati, oyo walo ushoma, oyo walo undejisi mugati igawe, muya usalala. Oyo walo ushoma, wakapa bumboni gale, kububuge igwangu, ulize kuti ndiri mulinguwe. Oyo, uli mulindime, kutina wakarira mulindime, maju angu ala karira mulindu. Ino wati, la karira muli Jesu, kere masimpe, leishomi mkupanise kwa kubaliza, ejitonde zia kuti tamomu ya. Ndasho mamuli Jesu, peshomi mumu ya usala, mubuswa obono, utalangra, iuti bagali ujisi, igai ndi obu ya, ejitonde ya uti tamo omu ya. Imu ya usala loka ulunguluzi, wajidionsi, wagamba, karimu beji, kayoi mtu umwe, nagabunga, kaede ule mbela umwe, ulaganana elio mpao ulakala, anchijo. Yuti na basumpukide, abasofkede, abayite, na mburi, motunga, fajita, akubi, basungusu, yuti na tabayandi, ibu utambala, leza ulagunja kumagwe aya, kibusia, bana ba Abraham. Yoweza sikebenga, ibasa mesi, bama gogo, unzaju, ntu, kionse simbi, akuji busia, leza inga, wajijita, ahimwi, ulimu kujijita. Leza ulagunja kumagwe aya, kibusia, bana ba Abraham. Mutomwe uyajita, kambo nguleza. Iutinawa makari ya mulindime, matu angu, mulindinywe, amulombe chomuyanda. Kambo mulomba ichi iliawe, alimu ichi iliawe mbomi. Iutinawa leza wajamba kabela ulimasimpe uti, wakajamba, muya usala ulapa mulungulusi. Iwochi, yeyo iuti, ili igabotu. Pao, pao, pobede mwesu. Wajamba. Chejo gai, wambe atundu eri, kwa siuga, tasumba uzi moyo wago, pere kushoma iguti, chowamba yoyitiga. Iutarindwe uganana, pere tata ukara, mulindwe, uganana. Tuarindwe wamba ula kutundu erio, ngutata, ulimulindwe, uganana kutundu erio. Yere de wenda, uonse machuru anyiga sioloba, wakati, pere mula wangu, tauga, na ichwiri yangu, tarigalobi, chonzio, tarigwanji iguloba. Tata, dino, imirimo njejita, leza mumgane yawe, usumana na mirimo yawe, pega ambo, changa tumamu ya usalala. Dino, wakarisi ejo, wa, wajisi ikuti, yoba, iya kakunja, kujitua, nzira eyo, apobo, winda, ibumbi, apobo, wakajita, ikutuma, itata wakatuma mwana, igabika zionzi, ziagari, muli, mwana, mulinduwe, eyo mirimo, yona, njaga jita, mirimo njonya, yalo, lino, eyo Jesu njaga jita, muyo jita anyebo, mbongano, saenga mwenda kujita, mirimo ya lesa, Yesu wakati, na mwenda kujita, mirimo ya lesa, amu ndisyomi, mbobuti, mbomu mshoma, tamungwenzi kujita mane, mwatambula muya usalala. Kambo tagwe mtu gonja iwa ambaguti walo mwana waresa. Kwa ambagu yo ejo mtu mwe bumbi chagamba. Baibe yagati walo mwana waresa. Ndari shoma baibe. Ya baibe ya ambaguti walo mwana waresa. Ndari shoma baibe. Mwembeli wa ambaguti walo mwana waresa. Ndamu shoma mwembeli. Bama wa ambaguti walo mwana waresa. Ngileba shoma bama. Mwenzuma wa ambaguti walo mwana waresa. Ndamu shoma mwenzuma. Enzi lovyo nje gonja iwa ambaguti walo mwana waresa. Kindi mwe usala wabora. Mugati akupa bulungulusi iwao. Aho ndilisi kuti walo mwana waresa. Tagwe mtu gonja wita Jesu kuti Kristo. Kitabu yo kumu ya usalala. Tawe mtu uganana, umuya walesa, wakaita Jesu kutimutuge, na wamba iwuti, wakari jintu yemwe, ibosuba obo, ajintu yemwe ijembi, sunu. Eyo jimwamba kuba ugompeme, ajagubura kanza mwene, pepe mwenene, kumba buja uwenya sunu abiyamyaga, kumba umuya wakasimpe uyopa burungusi, wajejo, ya, inogati, eimi mwenye jita, mwenye jita nyebo, Johane 14:12, rino, mirimo njionya. Barati mungano ita mulimo mupari sunu mujanzanzi wakati imirimo njejita ikuteti balamba prijisi mamishinari kwenye kayonsi uyo mulimo mupati pere wakati imirimo njejita inamu ijite amu ijite rutanzi hao mwamba ule ya mamishinari sunu peganana oguno jeni jemwe jela inda ujadilisya muna muhamedi wakati muhamedi ulifkide mbombobo ulimojo umbe perebusuwa mwe uyoboga wakati iutina wabuga ikuswa ujombe nika yonse yojisiba mawora ali magumi obiro aone nyobono bantu mwamba kuti Jesu wakabuga iwa miaga ili siuru siobiro kabela wanithedi ya bantu hainajisiba Ago nkambu wakuti, magajamba iguswa, ugulanga wabupampu wanchijo, magajamba ugulange wajigolo na wiyo. Iutina imbu ngano, yonsi alesa igubala katoliga, protestant, onsi atomwe, watambula mwe usalala, inyiga inga, gaino kede ya kuyuma mubuna kristo. Iwatana, yintu yiri obu, mwuri, pomunisimu, iwatali yintu, mwuri nzwango, na burwani, na aluni, na Iwusulaiga, Yesu nanga ulikede, ajuno jagwe ya wami alimi, negunga, tulenda, winda, mwa paradaiso aleza. Kabumi utabani igupona waliyonsi, usikwa igale, umuwele, mopya, wendenda, utajembala, utabangwe, utajiswa, utabanzala. Iwenda mutangaro, wamami, wamba ula abanyama, elio, ino mbosuba. Pele tuwa jitazinti yonse zimbi kunze, ya jejo ncha, wakati igamu ya mwenye gayonse, yoga mba uga magani mabotu. Ino ajitanzi magani mawotu, utari ichwebio, pere pinda ungusu, aliyukunugo wamo ya usalala, uwamba ichi yalisa, uyoboluga, ayo magani mawotu, kagonji kujijita. Ino Jesu wakarizi ejo, muti, wakapona momgane yawe, pigago wakarizi kuti inga, tioba, jigolo, jabu pampu, alimi, tamugachani eji, jigolo, jabu pampu, bayo urwana. Kambo gose kubazi kuya kwa mtu umwe musongo usumini umwe wabubambi na agabungwe hebe anda kuponena abobo bayo bayo kubika mwligago wabubamba wamembala wabubili oyo alimi mwesu kuba lulula zintu simwe iguswa wabusumini wabubambi ezio singa siyaboneka ibuyo kulondoga ibugano mpati isalala niga yaga ima iusunda banji yaga ima mapaundi manji uwoya chabulosi mwa jita wakatangwa uzogonse uligo utandira kabela ujisumana na uwanya buyo iimunene bayosola kubarula zesi uwanya Jesu wakarisi uchi uyoba mulimo mpati wabupampu mburi vio yagari umasuba agwe mwosanziani piga ampani akusamazisani amakora anyonedwe zintu zionse mburi mwaka jita yonse ezi zintu yandene nzeba konzi ya kujita wakati zikuti bayo jita jejo abobo wakati binu amulindire ani nibuyo sigamusi mburi wa musyara ndila bola alvo uzoba andinywe kigago wakati mimonja jita mwyo jita nyebo Ikuganzi kwa utuma mwe osalala, wabari ibalesa kusumana na kuinda munkamu ya bantu, kusumana na uyeborula ileza kunyiga, obombombobo, kutari kukusumini wabugombi, kutari kukabungwe, pere kungusu, ya bubuge iwagwe, kukubamba ikwili yagwe, kubaga simpe, kukubesa jishomezio jagwe, kukimigila, urubasu, wabashonto, kushomalesa, ulangirile, nilengalenga, isia, ipiruga, kabela inguzu, yalesa, ikunjila, akutola buenderesi. Amen. Ijo nchayanda, ejo nchayijo mungu ya usalala, waka tuminwa, obo mbabu ganze, daga utumina, tulisi obo mbobe delino, agambo, chaga utumina, kigago tawe uloa, ibumbi ibunga, wasalazi ibantu, inga, tebu sanja, alimwi inga, dondi sanja, kambo, tobiro, swebo, wakazia wa, uyanda wankwela, bene Jesu waka soro, wakutawe inkwela, mbombobo, abobo uloa, ibwagwe, wakali wakusalazia, Yoleza waga saruga, kabamba mubili, ngapona mulingo, gatila, obulowa, uosanja, wajeji, obo, jagumani nina, wakwisya imulandu wajibi, amause. Awinda kuluchomo, uchoma, muli obo, leza, ulaserwa intobeni, mwili oi wabuntu, winda, usazia, iwabulowa obo, mubika, iguwaru nyungu, wabram, kuluchomo. Iuchomo kuti obulo inga, wabora, wabulowa, unjolom, inga, wabamalele mbuli, ulowa, iwagwe, iwenda, opia, kumane, kuti, wagari, imbuli buyo ufide. Iyashoma lesa, kwa miaga iri magumi obiro ayo sanwe, walo kari miaga iri magumi. Ahari iloba ayo sanwe ya kukomena, akuchoma mane na agawa mwanda. Ahari misala magumi ari isamomwe ayo sanwe, akuchoma mane na agawa magumi arifuga. Elio, wakari imbuli buyo ufide. Yoreza wakati, utegwa bantu, wataka jimpi, kumutola atala awa ajirundu, akumutula aguwa jituzi. Wagandula baranda, amuhime awa agambongolo, akulindira, imwana andime, tulaunka, tulale, kuyogomba, habela mwana andime, tulabweta. Oh, mbobote, mbayo jijita. Abraham wakati, yagamutambula mbuli umwi ufide, yondezi kuti, wakandi pangwe, mbuli umwi iguswa kubafu, kula kwenzia kumugusha iguswa bafu utina. Ndabamba ibiyo itwi iliagwe. Bamba. Ndabamba itwi iliagwe. Kula kwenzia kumugusha iguswa bafu. Jagulo ndoga kugana na Kristo. Ngoyo mwabede. Ede winda musero liabulowa. Baga yutuga muya usalala. Oyo wakari angidi mwini. Mumubili utegwa Jesu. Obabulowa waga sala jenzira. Uloshomo. Ugwita baga nunua. Na basala ibareza. Ede jende wasumina oyo. Muya usalala. Wapisya lunyi ronsi iguswa kulindwe. Labora monya mugati. Leza mwini, kabelega luyando wagwe. Asi awa, ubamba, simarela uti, ukrabi, oyu umbi, mudala, nini anini. Awa, ujita bobu abobu, kabela, oyu mulombwa na mudala, wamba uranguo, uranguo. Imutuzu demu ya usalala, yoi negira monya, mugusyo, wanjicho. Amen. Yerwaga nguisha, lagari bantubuyo abataide pere, lagari nguisha uti, lagari a Jesu. Ejo, cheji yomu ya usalala, chobo olera. Imuzi wiyansi, watari kukonja kusai na isinaria we, pere, wakai mingira ahari aguti, ngoni, ngoti oshoma, mtu naareza, wana ya kusikwe, kulindinge, iyo, gamba waka, musinaria Jesu, maa, ino, chamba, wakari zikutiwa, wakajisi, munzi, uya kulare, mbombobo, wakari musomasi, amwenzu awa, wakari bianda wula, munzi ujeza, ino wakambanzi oyo, mpaizi sikupa upangulingwe, wakari kunsi, yalusuro waleza. Wawuchulu, mwoyo waka musia mwana wawe, Kristo Jesu, mwuzusia muya walesa, waka panga imachulu anjiga. Pawe, laga mwyowa, rofu, bajende, ibera tola Stefano, ubaoba mutala, kubusena ogia, akuti, wajichosia, iwagati, nyewo wasi yungoni, bataparude, mwoyo, amatu, yonse, mwola gazia mwoyo sara, mwoliba mauso, mwoba gajita, anyebo mwomo jita, iwagati, tulagu maja rufu. Wakati nga temwa jijita ejo iutinama tiyo mtondezia na tiyo jijita nape ilio agakwe mpama kwe mapati agutariga umumputa kumutwe wakarungumana agote ndabona machuru achuga ndabona manela kaseruga ndabona Jesu waka yuhwe uchanzari ya rulio ya kupati wakwe ilio baibere teri ya gamba kuti wakafwa wagona. Oma ndakwenzia kubona angero gaseruga, mugwesa, muyuntanya, mwuri, mwanda, mutombo, mane, wagona, oma, masimpe. Omba buganze, kwa muya usalala, akukega mbo leza, chaga tumina muya usalala. Muya usalala, wagabora, mupangusu. Ndiji siambi magwalo, amui awa, anini buyo, muya usalala wagabora, mupangusu. Ta, tandiri, inga, mwajija na eji, ndiri kule maningi, sunumasiku. Umupanguzo, ngozo mumapairo. Wabweza mtu wakapona abumi bubotu, pere yonse gala sungwa. Mtu mubotu, oh masimpe, ndamu ya ndamu ami, mugosi branamu, yonse gula sungwa. Tabi ya mupairo, oh hirwa. Iwazuse, oh ya mwana gazi mwaneni, amuya usalala, jindi yomwe. Langiria ewe jijitiga, jindi aunka, umere iliareza. Tasundipe, ulabola jamba, ujono jabwami iliareza, igashoma. Kulije singusu, kambo walo, mwana imusimi walesa, ugusi yarwa. Mweza mwami oyo mwenene imugandu, maningi, marila, mwatu ntaiga, ugusi na bonse, iwamba. lindira nini awa lino ndo yemwe yakanyicha mwabona ujisimuya usalala ulamukhaingoso bomi ibanu buzwidenguzu opanguso mukubandika ba ma abo bantu bakali bakandu bakayimvi alya Petro, James, Johane, Luka bonse bamwi babo ibakanjite imunganda ya mucholo iwamba oh ayiwanji iwamba irimbi balo amulangise awa ngoyo mwi nini anini nini ubusena okuya ngoyo Rabi nini anini anini yorizo waje smadigi one aku college mbobote ujosola kwima igumugasia beto wakati o ndaya ya musambalila inswi oyu umuntu uzibabu mwi wa waganana kabela tegasi akwalu chakali iwambaula o tega kunja kwimikila umugasia tere eyo yakajita inonga twajita nzi bakweso wakati amulindire twamanisha kubakwa kuno masiba one amusimana biyo kulindira Yindi lafu wote, wosigira. Sena, waka ya amba wote. Abu zoka sanu, naga amba wote. Chindi lafu wote, wakati, wosigira. Baga sumana na abuyo, kulindira. Yindi lafu wote, wosigira. Masba alirusere, aga inda, wosigira. Masba alifuga, aga inda, wosigira. Ere umalegelo jendi, buswa wa Pentecoste, baga zurira. Iwosiga bonse, bagari mwosena po mwe, mwosumina na kwa mwe. Leza wakala atalari abo, mukumbi, limwega muliro. Leza wakenda ambapo, anyiga, lino, jitweje mwe ijembe, bagari yojetiga, jitweje mwe, jilafu yojetiga. Bonse, bagari mwosena po mwe, mwosumina na kwa mwe, eponya o wakasiga kuhiga. Uswa ikuchuru, mwori, ikuo yunga, yangusu, habera, yosuzia bonse, Uganda, omo. Waka kede, nyambo ipasa ugide, ya kakala, alimbabo, nienzi ipasa ugide, ya nzene, mwuri, ikumama uga, sena mga sola umwa, umwe, umama uga, bala unka, wabona, tabakonzi ikuwa ambaji ntu, ipasa ugide, ya nzene, mwuri sumba ipasa ugide, jamba, kituji mwe, ya gandana, ya nzene, tebali kwa ambaula, babali, iguamba, iwajibebe, Tebagali ujita jintu, jita ikupanga buyo, jongo. Nyambo ipasa ugide, yagabakala, uli uti wakali moliro. Oh, tibaga kwanja uli chataveni, ili wonsi, baga zuzikwa muya usalala. Baonchi nzi jaga jitiga, baga swa iguya mutuga kwa. Uli uli oyo, Rabbi Jones. Uli uli mulomba na oyo, alimi. Uli uli oyo, mubabani, mupampu. Dezo wakala tala Yesu, amosa mjiteo jiaga, waga tusanizia imana, ahagucholo, wagenda andiswe, wa miaga yotatwe, isambamwe, miaga yotatwe, miezi ili isambamwe, awa anyiga, heralino, ulimulindime, talindime oyo ganana, mongwe, ngiri muzimbabede, alimi, ngirizi, imbabede, tegirindime, walompari, amulete atalawa, Nyebo nabami ba Israele alimi, nyebo nomukara mjudaya, agusibe, ogu, ulindinywe, usibe, indinywe, agusira, uchiriangu, nyonsi, nabagamba usi, amarabi, maanguzu, yagu bandiga, oo, haba tabagwale twe, nimine abo bachonto, wanda amagumi obiro, yulangana, habari, ziolo, sirimagumi, na bainda. Aba tabakole tuwe mwri mwye yela mwona kuchi yili ora yabuswa yajika sarisi njimuga mbausi wa magani mabuchi azwide pere eji chejo yagamba amusisimi joeri yobora kujitiga kumasuba amamarino wambaleza yotila muya wangu aba tubonse abanu mwabona maria obuya yajana mumuya gamba ura mnyambu akusumana na aba tubonse alimi ata waberesi wangu basimbi yotila muya wangu Yotandezi asitondezo mumachulu atala, alimi mwenye gawonsi, misumpururu, yamaliro, alimi, enda abusi, leza, wakali mubantuba kwe elio. Amen. Lino, ino ujisi digirinzi, kukuli, ino nchikolonzi, koga swida, yotajambi wanda nurumi, yonya lino, oo, wakatari ya utila, mwono kwaro. Davida, wakamwene gale, umbele, mwamili onse, uligu nembo, ili angu, tega sunzuji, wala mwe wangu, wakomana, inkambo, Alimi, imulaga wangu, uwaboterwa. Agasi untu wangu, mkehena, nanka ibuti, agarege. Umwe, iwagwe, usalala, kubona kubora. Andambe, ya wanguluga, ulindinywe, ya Davida, sigale, ulipide aguzikwa, kabela, jumbwe, iyagwe, jirandiswe, uzwa obunu. Pere kumusisimi, wagabwene, igale, ibuora, wa umwe, imululami. Agusibe ulindinywe, uchilesa. Wakabamba oyu Jesu ngwenya oyu umakabambula amanza anu mavi iwa mwami a Kristo Amen. Ngalumi ya bagwesu, inoinga kwa jitabuti kutifutulwe, kati amusandwege umuya umuye wanu, akubezi kwa musinaria Jesu Kristo, kuti ujatiwe zibizi yanu, kagala muyo tambula jipego, jamu ya usalala. Kamu isho mzo jide kulindinwe, wana banu, akulibabo, tibari kulare ogo, balubonsi imwa miresa wesu, bayo ita yose. Amen. Umwe utileza, ya jisibantu, leza ulejisi mbungano, leza ulejisi muya usalala, uendela na anguo, awokega mboleza, chaga peda muya usalala. Gazibu pampu bayoboga, yonse bagajita, teleza ulejisi, bashonto, ubusena bumi. Leza ulejisi mbungano, nene, ya wenda inchoveni, ya rubisio muya usalala, utamina mumboni, elyo, bayoba ibamwi, binda, mumboni, ibwabo. Bayo betaganyika. Sina baibere taliambi uti Jesu wakati. Balanjo vi abo banjaroma. Mumoyo. Baya kumona lesa. Alimi taliambi na iwuti. Ibarulebe. Ibasalali. Bayo betaganyika. Masimpe bumboni wanu sunu. Uyoleta alubeta. Igutolofo eri. Bumboni wesu. Warubizio rumu ya usalala. Angusu. Kialesa. Bumi usalala. Tioleta alubeta. Utolofo. Jidi eji. Pao abo batanzi. Bayo baba mamanino. Aba mamanino. Bayo batanzi. Segazi bigu jatilizia seki, amori, mbuge iwabo. Nagagasi bigu jatilizia ndime. Mbubo bubumwi. Pele, joi migila. Mbubo bubumwi. Bugopa bumboni. Bubonya anyabo. Iru winda omo. Usawanganya. Bumboni wanu. Arubisi oromu ya salala. Umaomi. Ngomupona. Azintu ejuleza. Yajita. Igutonde jaguti. Ulabelega awa. Basi upampu babo. Igutantamuga. Ulinguo. Bayo betegwa. Ubasalari. Ibagabetu wakare. Bagaru indagare. Oma. Ndari wamba ula. Ingosu. Yamu pairo. Ingosu. Yagu bandiga. Ingosu. Yagu mibu salala. Amen. Ejo. Towele te iwujita muya usalala. Nyogunobantu wa mui benda ambali. Iwamba kuti. Eee. Sekwonji iwoya. Igulega kunwa. Sekwonji iwoya. Igulega jeji. Muya usalala uwora iwukala. Mulindigwe. Iwamba. Ezionsi. Sitakwanzigi. Iguswa. Kulindigwe. Mbombobo. Iguamba banagasi kulega ukera masusu abo. Mbabamba kulega usama zgonkolori. Atulogwe. Tawenta mizyo. Iguamba kulega kubejegezia. Oh iye. Wakatuminwa. Mbambira gomi usalala. Yoto vela malaire abaibere. Jindi jonsi. Imwanagasi wakati. Ulapchamu ya maninge. Njarede usama otu. Unipa ujisamutwe. Igutina. Ndariga masusu angu igulampa. Kere wina tamizyo amu ya usalala. Uli alia kujibamba bobo. Yoto vela iti mbubonya buyo. Ejo, chowelele kujita. Muya usalala. Ngoguamba, maurumi. Ikunyona mutu wangwe iguswa. Ubanagasi, bata samide. Igumaninina. Igulega, igubanyomenena. Amamembala ambongano. Ejo, chowelele kujita. Ngogulesia kukweba agunywa. Aguba, yanda iguwa kumegume. Yokuichia jejo kuswa kulindue. Yokubomja, hindi wajita jejo. Awokega mbo muya usalala. Ngabumi usalala. Mbombobo. Ugubamba, igulega mambani. Ugubamba, igulega. Igu mamakari. Igu jita misobano. Yasi orwe. Asezi izintu. Yons izimbi. Nzo jita kunzeria juru. Yokubamba gulega. Kulidemega umwi nzira. Njogali kujita. Yukupona. Ya utashomega. Muga intu wago. Tejijo. Oya kujita. Mbombobo. Yokubamba igulega. Iwata muga intu. Wamutu mwombi. Ombombo wanchoveni. Ombobede. Yokubamba. Yukupona gumi. Igu salala. Aukega ambo. Iganguzia moyo salala. Wamba. Iguandisha iwago. Uzintu. Sila atala. Ogulesa. Mpaima. Mzeso wa Kristo mwenduwe. Tawonji kujincha, ikuswa kukubona zintu ezio. Jindi wabalanga, ulanyo na mutu wago, mbombobo. Kwa kukubamba, yebo ati, segwanji kujijita. Oh, segwanji, yuyo kujijita, masimpe. Tawonji, pere muya usalala, uorela, ibuganze obo. Ejo, tuwaga, jita. Kwa kabora kujikusia, uswa kulinduwe. Jonse sirengwa zaga indi azintu, nzo jita. Ogo, kufia kwaga indi, ulianda ya wago, kwamba, pere waresa. Ndiri muna Methodisti, pegeleri iwujita iyuntu, ababu mbulusi basalala baga indi. Muya usalala wakabora, iku kwisha ejo kusogulinduwe. Ndiri muna Baptisti, ndiri muna Presbyteria, inga seinka kujigama ejo jineni, ababu mbulusi ibanini. Muya usalala ubora kukwisha kalengwa ago kusogulinduwe, ejo towa gajita. Ulagu sanzia mubulowa, ulagu luramiga, enchobore la kujita. Yogo onona, wakati, iwamba masana ajinchimene, ulurama, ejo, wakabora kujita, wajirurami ga. Wamba masena malafu kuba ansi, wamba malondo onse kuoneka mbole kuti onse alasiana mbole pakuti pamberere kanini amatu onse gagamba manza awo ulindwe ivayuni ngavayimba bwandene milango ya lutangalo kirira wina tamizyo ejo twakabora ikujita omba bukanzeyi bwalesa ikutuma moyo usalala kutegwa inga mwajita zinthu ezi ikuti inga mwabereka ikuyenda mbulinguwe linonse andi kumujisa phere namwambira kuti ndi awa ausinisiya ikusakene ikaphati ikutatamuka kumuma sindi sichontho inga ndasothoka ikuswa mumunchali amwe alimwe ikukhala anthu omwe awini phere ikukhala aya akujipamba inzira ikuti jita Mumi anguzu ndi anda kumwambira chinthu chimwe kuti na baibeli amba kuti yerubide kumwanakazi kugera masusu akwe alimwamba kuti uchisimuya usalala kapera kugera masusu ako yalibuzya na uluchisi udasondoke kuti naye chita ejo yitondezya ikuti ulimpha indi irwana ikuti na baibeli amba kuti yerubide kumwanakazi ikusama chikupera cha mwauni kapera kusama aya maoforosi manini akaindi athulukwe awa mumukhwa kwa nyepo na banakazi bakakomena ndiyera kuti mukhwanda imwenine inga konse ichinthu kuti bala tsowana akalombe banini azinthu perelanga chindi nyepo chindi nyepo na banakazi dakakomena mnyaka ili ikumi ayosame ikumi ayisambomwe ikumi alusere yakukomena kuthandira banene anze awa mumukhwa kwa iliyo baibeli yakati chisesemyo kumeso aleza kumwanakazi ikusama zinthu ezyo elyo ulazisama nekuba akwamba kuti uli chisi moyo usalala ndalipusya zindi zimwi moyo usalala uyothopera ichwi lyaleza mulimbo kuyerede ili mukamba usekunze lyachikambawukira oyo utha chisi jamba chikukwene yakukambauka ndasumbauzia kuti na ulu chisi omba mukothopeni eyo moyo usalala chowakatuminwa ulapha kunaniwa kumukamba usi ulapha usali munkhamu ngakuwamba mungano munchililano ngakuletha lukamanthano wa moyo usalala ngakuthi ukamanthanya anthu omwe angozo ngakuthi ukamanthanya anthu omwe akuyandiso uyandiso rwabwenyena taniwe makani na uli muna Methodist Baptist Presbyterian Lutheran ufumbwa mbowede kuti na tonse twakapezekwa kumuya usalala omwe mumubiri omwe ikuba ziso zya mubiri wa Jesu Kristo awe kunyina chinthu chiliko chinthu chinyesa inzala phamba wina chikonja kuthwandanya uswa uyandiso rwalesa uyandiso rwa Kristo uyandiso rwalesa tulimuli Kristo kambo twakaza kumuya wakwe kusanzikwa mubulo ibwakwe tulizilenge zipya chechiweleza chakapolera kuchitha pechicho muya usalala otuminitwe iye munene nchechinthu lino vanthu amndilange mubosho imanza manji athambira mwakali chisi imoya usalala mwabona masimphe ngoyowe o lino ndila chokera ibuyo anini awa ulatepinga pere yonjira ulinguwo junza masiku ikuti naomba kuti ulu chisi nkhapela ulamulandu wa zezi ndakupuzya eyo yakutsololela leza nthawi usolole kuswa kuchwi yokupamba achwi nkhambo eyo milawu yalesa mphwini ya mungano yakwe ya vanthu vakwe ya banakasi aya ba arumi wati dayi ndi nyonganyi kuchitha eji na ejo ilachithana ichwi lyamba kuti ilachitha kuti na moyo usalala uli munindwe uyokusolola nkhonya kuchwi akukabi nthamizyo leza tayinchi na ikuba anthamizyo kupamba impha nkhapela uyithopera pamana eyo nchechicho kuli wonse mulabowola inzira yomwe petro akati amusanduke umuya umwe wanu akupezekwa umuya wanu musina ya jesu kristo ikuti mujathule zili zyanu nkhapela muyothambula chiphego ya muya usalala mwabona nchechicho twerede kuma munchali oyo lino nsekanze kumuchisaphe ndamuya ndakaphati pere mukwese ubwenyezi zaulamwisya kuti ndili zikuthethi njoyerera kuima masuba kumamalino ubuke obo anjerani eyi ya vanthu ikupha ikambo kachwi eli elyo moyo usalala kauthondezya yeji pamepo ewukambauka kuthala ali poya kuima mbabuti mboya kulopoka kulinguwo tokonzi kuchichita mwensuma uthachiti lino kuleka eyo ufumwa chinthu chochita ichirupide Yireke, yebo ati nsekwanzi, kwa kuti, yonajana yiresya, mlinduwe. Ije indi mwenye usalala wabola, walo ukupa ingusu, ya kusunda inyika, eyo iutimwa, amuswele, chagamba. Iutina uyanda inyika, na zintu zyanyika, ifuga mboga kuti, iluyandisio iluwaresa, taruri mlinduwe. Dino unyina antamizyo, ulajibamba, antangalala, kabela uerete, ikuwa gumpae. Ngezi mwenye kuti, nilimubirogo, pere, ngefite ibubi, nyonya lino, mwabona, amuswelele, obombeni. Ino vora kulinguo mwesu mwejezi. Mutalegele aya makole jamwe abu pampu aligo awa. Ikumambira kuti, oh, eo zintu, jamizezo, ya janza jaga ini. Ikuti na walo nchintu, jamizezo, ya janza jaga ini. Koguti lesa, mwamizezo, ya janza jaga ini. Halimi kuti na lesa, kwa mizezo, ya jindi jaga ini. Koguti mwebete, ambebo, amen. Njanda kubambulinguwe, kambonzi. Muya wawe ulimulindime, uyofa nzala anyota, iwita zindu zionse wimpana uchwi. Iutina bantu bati, uligabo tugu, oh, utina muntu, uuma makadi manini, usobana, uuma injuga, ujana, igakwabili na tobilo, uligabo tu, leza wamba uti, haguruzi. Oh, kuti, na wanywa ibuyo tugogo, kwa, igutorwa, mubulea, ugorwa ibuyo anini, zindi zishonto, eleza wakati, mawe gulingwe. Oye wati, uligamotu mwes Branham, na, gira masusu angu kambo, kajintu, ijeni, imwanagasi, nyomorizu, bamwi panagasi, barajijita, tandigwe magani ejo, bamwi panagasi, nchubajita, tabari mbosyani wago na smarila wago, kutina ujisimu ya usalala, mulinduwe, uyoto vela malaidini, awe, ya utawe ulanganya ejo bantu, chobamba ujatikizi andu. Emos branamu kulapya maninge kabela nerede iwiyo kusama ezi zisani zishonto iligobu abobu kehena irapisya winda jejo mjesi oyandwa andikwambire ejo alimi alimi utajeti oyeya ejo ilimu ya usabi onse yogusore lagu bwini alimi bwini iwawe ndichwi ichwi yangu bwini awe kuti ichwi yonse ya mtu ibe iweji pere yangu ibe bwini. Ili kweyeya buyo, jisesemyo, saa inga wayeya. Eri nipara ibe, umukuta usi, iguhamba, pere, ndaganjira, muzimbuzi, ziyama sena ogo. Ojiri buyo, inga, uwerera, igu chogera, igu tandira, wakari ibuyo logo, ilo zintu ziyatombe abulambo. Ndagaeya, igu timu njigabantu mboba gonja, uba bauba uge telogo, ilio. Igununka, ero yendi, ndainda mumasena ayo, igandi, yeya, inugununka, nda, omuya, ndagari ujatira mpemo ziangu, muli obu, ugusanzia manza angu, ndagari uyowa iguti yendi, ndajata, ijibjusyo, ya jitendele, rubo inga, gaguli tusunda, iguswa, uganswende, nazintu, ero dagaya, oh, uzwa umwi, keingwi, gu airporti, umwi, wamasena, mweganjira, na, igusena, wanganji, ndagenda, muli obo, irundagaya, oh, ruse, alimu jitu yemwe, yaganda ambira, yunjenzira inyiga, mboi nunka, kulireza, yalo chisesemi, ndagaya, jindi, ndabona mwanaga sigenda, usire mugaga kwa, arwawe, gawe suwa gonsi, muli obo, gasamidezi sani, yamwarumi, obo, mbogu wanega kulireza, jalo chisesemi, jitu nyingi soki ilogo, ununka, umbele vya resa, nikuwa bobo, ulainka kujiko mbelo, munsondo, agu sagatizi ya gwaonse. Pao ugea unka mao migunselero uguya, agunwa, agwena, uyandisi ya mari, agwena, simu gobo njina. Azintu zionse zimbi, ugujana imari atala mashonto. Agujita zintu ezi, umanjuga, agufweba, agunwa, kubecha, ilion pao ugeinka kujiko mbelo, agupabumboni. Yese semyo, busofwe, eo ni mungano ya bupampu. Iguamba, nisuliru hakumungano, igujita, ugotola, imungano iguswa, mamiti alikumi osanwe, bobo bonsi, kama daigwana, bonsi babo, bala gwanzia kukweba, amwemberi, awalo, amutana gwanzia kuchogera, uba, ambungano, uyanda na umini iguswa, ujindu jose itasarali, usufazi ya mubili, yonyonyona, uleisa wakati, uyojijita, ero sunu ukulenge gulitia pisenti imwe ilimagumi alifuga yarufu wakulenge yaga menenu amapunga iguletua agufkweba misanga ya tombwe iguso wazi ya mubili njonyo nyona pere batozi ya ukehena ya ngusu daba pumboriga mbolibobo tabazi ilumugamba usumwe gaimwe ujigamba ugero amatikili one azo ukoreji gafkweba mwini aniwambira chinthu chimwe mukweso muya usala wakhulupirirwa kupita galmi abanakasi ikufa ku chinthu echo kuliyandani omwini ibalambungano liyamba ikuphamburwa amuzwe akathikapo moliyamba bhaibele muthakumi zithakali ziyapo tapela ndio muthambula alimwi muyoba bana balombe abasimbi kuli ndime tapela njobalesa kuli ndinywe oma sikanzi kuba ndikwejemwa ere ndamba ikuba usomeka iwabwini iye munene o nchinthu ijeosya arume abanakasi mphali mphothu imkwisuno tulali athuime iusiku umwi athali ya juno chineni jakaindi omuya muganda ndede kuchala juno chineni jakaindi chihuwa umane kukomba kwa masuba othathwe na one jakuthi ndakanjira mukusena kuli opo uyapuzunguluka akuyeya olesa papera ndi chise ikusena ikuli opo mane thandizi yakuchitha ndakachileza kulima manino arwendo alimwi ndakuisa ikuti tewa ikhele imano ndakachise ikuthumwa wakusumanana akukhala nkhapela tikakuchiti ndakayapha kuti ndakakonja ikuona umwami wangu kadadalika kuinda mumotima kuthala oko yindi ndakakathala maningi ndakakonja ikapothu nyamuna yithuta chakwe mane yembe pere takali akwalo ga mikira kambo kamwanakasi waku naini pao kambo kamulombe wakalethwa okiya kafide mane wakakonja kunkha okiya akukhuma mombe wa kofini akuperesya insana zinini chakali mulingwe ikuposiya mulombe oyo mbobuti wekakathala ino ndiphe zinzi kuli ndime mwami pawa ndayeya ndiyapojambala se tekonzi kuchichitha pawo kwakali musa wonyalesa ngoperekera daima kuthaloko nyaka ili mwanda amakumi opiro pawo kwakali kalepo daima kumphera ya makuma ali poka acheva mujanza lyakwe akuti joshua wakapikha icheva eli mujanza lyangu nyaka ili makumi one yakainda wa makumi ali luselo uchindi echo ndakati ndi mutumu wathu ibweyo muli mwekapete ikaindi amen ndakatileza kupasuluse kuli ndime ndakati langishawa iliyonse elyo ndakabwesa mukanthu wangu usule okwya iyojanza atha baibele eli baibele lyakwe chonto elyo ndakati oyandwa ndikapikhira mawani maningi imuya usalala wandipha mulandu muli ndime ndakati ndiye yapasikale ikuthala oko ndiyeya itrit ikaindi okuya akalombe ipanini ndiye eyolesa nthaka chitha ikuthondeza kuti wakaliyesa wakali ikukonja ikulenga haleluya ndakayeya wakandayambira echo miyaka yakainda tikakusi tikakufukathuli takwe munthu yoyima kumbere lyako onse masuba apumi pako njoba anduwe elekoswa kujanza eli yakutholoka yobola mane yosi pamaseseke amyo wakumana opo uyothantha manengi akuthantha manengi imwaka kumane echo ikathondeza yakulondoka kunyika yonse pawa wasika oyu oyu umbi mulimo muphati kuyindirira kuli nguwo ndakati oyandwa ndakweza janza lyako ulukwasyo kwalesa luziya lukwalesa ndakandeleka likuba ndikanchimwa alupo andayende kumbere ulupoluso olu okuno ukambauka muli uthana pete ndinkhe awa kusangwena kulisalaziya lwangu kulambira inzira ipanthu ikuti zibi zilango zeni kuthapikhira manu ikonse yakulowa tumphenda thwangu kwini tube konse yakulowa kuli ndikonje yakusena akwamba kuti amunditopere no panthu mbombopo ndasulaika kuona mulongwana kuamba kuti poya kachichite ndanda ikuona munthu umwi uyosolera nzira yakuchichita iye munene mphawa chindi chimwi chainda twakachisi imuliro kunselero mudolopho okuno pawo oyela khampani yakachatha muliro vakachisi muthawi ulanganya imiliro muchofa sanvie kunselero kuya iyomwensuma mutumwa pathu takwe ngazipite muliro muphati muli oyo wakali kwenda okuya iwamba amuphomone manzi machontho awa balombe amphomone manzi machontho alya mphawo kwakasika muna cratsvel munini uthala okuya kafulida 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 kathantha atha alya wakati ruthwe omuliro wakasothowa iuswa ikati amphomone manzi machontho anselo awo amuphwaye pulongwito awa amphomone manzi machontho alya pere mulonga kwakasika masimuliro ivakaiya ikuswa kurosiyo echo ihuku yophati manela akaima iyo mane siluthwe wakali kuma manino amanela indi manela nakathantha wakali kumphera yawala kalepa ikakwe kathana ikusika okiya mphwaya mphulumgito wakati mbora palombe Tejo, mwiliru waga sima mamiri chima shonto. Igutari, ampomo ni manzi mashonto awa. Ampomo ni manzi mashonto alia. Iwika, umizeso. Yaba gamba usi awa, pampu. Gambora, gatia. Ndizi kuti, mwalombweni. Nagara vila gubona. Vulemu, muya usalala. Ulirusi, lesa mubotu. Uda sori awa, sori alia. Atende, mwilingwe. Uli ano, mwandinye. Lesa waga pangusu, siyawe, kumbungane yawe. Igutari kuti, ampomo ni alia awa. Alimu ya ampomo ni abu sena. Tugajani yentu, wejitua. Wasolorela. Amen. Wonzi ya gwaro ikumona kuinda mulimbabo limbi.
Amen.
Ino tiyo jitanzi. Aumi muntu kede awa uzu de jintu yemwe. Pao ndira jala. Ndiza wele de iwu jitua. Iwa mana ejo. Wakasura jintu yemwe. Togwenzi ukara wakutawe kusura jintu yemwe. Ulejisibome mwalindwe. Obabomi, ula kuendelezi ya alimu obomi, kuendelezi kwa muya. Ino inga wasuruwa njiga, uyanda njiga, nazi ntu, siya njiga, leza wesuruse kulinduwe. Inga wana osude, ibusumini, ikuswa kumugano imwe, ipairo imwe, mishonto, eyo. Njo amba, uye kuchi, uyo, paira, ikumontu umwe, wakafwa, na, kubamba, umushoba umwe, waitondezio, alinduwe. Leza wesuruse kulinduwe. Edo inga wosute, bugombi. Kabela jirindi dekubicha, neguba, mbombobo. Ibaibeli kati, kumazwa kwa mani nunguyoba, basi bugombi maningi, igaba jisi juwa jabugombi, pere, igugaga inguzu, siambubo, ulibari obo kotantamuga. Iutinauzu debugombi, ulipengede, ibugombi buyo, igwamana, iutinauzu de ibusumini, tozi, choganana, iutinauzu de inyiga, ulimofu. Ilyo pao aluwa inga, kono sudemu ya usalala, amen. Ndashoma, mbobete alimu yutina, tori obo, ndashoma, ura suzikwa. Alimu yutina uzide muu ya usalala, ujisi nzi, ujisi ngusu, ujisiru ya ndisyo, ujisiru umono. Lumura rwangu nyomupa, utari mburi, uwanyiga, nyomupa. Ujisiru umono, ulina matikitwe, ujisi yitondesyo, amen. Ujisiru liogesia, ujisiru tangalo, lutambili, agusuru habolemu. Ulisimpitwe, oma, obo mbabede, amu ya usalala.
You have, if you got full of the Holy Ghost, you have passed from death unto life.
Ujisi, utina wakasuru amu ya usalala, wakasua gurufu ya kubuhumi, walindira bubuge wabonsi kubusu wabwa mamalilu. Imwenyika isa, winda, umwami, Jesu Kristo, wamubona gabora mubulemu. Wapati, irwesi, yo, pa, ibafu, bayo, mibili ifwiga, yaba wabona, mwringwe, yo, wona mwringwe, mboboti, mbotunjira mwringwe, muya umweto osi, tukabizi kwa, mwiri omwe. Mibili ifwiga, yaba wabona, mwringwe, yo jinchwa, agwamba, mwiri mwiri wawe mwini, wabulemu, mwringwo, wakari uonja, wendelesia, zintu zionsi, uli wawe. Ndaka wajui, ilifuwa kuchulu, wakamba Johani, wandambila, lemba galajori abo, ibafu, bagafukida mumwami. Mbobuti mboya kunjira, imuya umwe, tuwabizi kwa mumbiri, abo, bagafukida mumwami, ulidarino, kambo, alapumuna iguswa, kubelega iguabo, kamera mirimo yabo, ilaba tobera. Abo kegambo, chaga tumina mwe osalala, oh, ganzamwini, kaleregetwe, Jesu ngu wangu. Ngiri mulingwe, alimi, ulimulindime, tata mulingwe, alimi walo, mulitata, alimi tata mulindime, alimi mebo, mulingwe. Jesu ngu wangu, oh ino, kulabira kwabulemu kwabulesa, ngiri swana warufutuko, wagaurwa alesa, igaziarwa kumuya wabwe, jindi nega sanzikwa mkuluwa wabwe. Amen. Ngaseo sambala. Oma. Oma rubi. Ademoni ansifa. Ankolide. Yowe dojawe. Yazianisi jiriswite. Ujisi buhubi butambigi. Kambo ndiri mwana wa mwami. Ndiri mwana wa mwami. Jesu mfuturi wangu. Ndiri mbaba mwana wa mwami. Amen. Amen. Inga. Seji sintanya. Inga. Seji sintanya. Ndijisi obiro na otatwe. Ambi magwa. Pao, ndoro rumi lukwaro. Jindi, jindi wasuzi kwa muu ya usalala. Nzezi mtu, nzoba asio, pao, ulizi, igunyiga, ulimusu wakule. ndize kuti bwaira pere yutali bwira ulijeji imuswa kule oh tuli wa muswa masi limi tuli benzo okuno tuanda ula munzi ujisa ibwato wabumi ulabora ubungiga ingarezi yakwe umunzi ndawa kia kungwa manzi ya upaiga ikutari ya mulonga Ohio jindi negali mugamba usimunimi wakale iwakali kutandira miaga ili kumi aibili ya kukomena nke imba eyo okuya iyo ndakangwa garungumana atari yangu elyo gamwa jwi yakati garungumana au kwa kasiga mumuni oyo mupati ya ulengelera konya kutala kauseruga atari yangu akuti mburi Johane Mbabatisi mbwaga tumwa usolola ikubora kutanzi kwa Kristo uya mulombe uya usololela ikubora ikwabi kwa Kristo Mbaboti mbwekonzia wishoma pere jagajitiga mbubonya kuyo iyo sumasi humirilo yalabugulusyo ilasuga gonsa gonsi unyiga mbungano mpatu yalesa yagabaterwa yalinyamuna ini ikuswa usena obo miswangano yangusu mipati ya kuponya azitondesyo sikamyo amalele ikutondesya kubora
you're an alien and you're a stranger
ulimuswa kule alimulimu enzo ulajitazintu zienzo Yande ne uli nzoka likujita kulile mege mbuli mboka likujita ibantu imuya usala chindu wabola alinduwe kabela ulazuzi kwa muya usalala tovikiri imanu kuzintu zianyiga tovikiri imanu kuzintu zinga ya unyonganya tozivikiri imanu bawaba ii jirenge jirenu mega wenzu kadagisi kakarankene gali mbabo zigwase mwenene waka mkura wunzi ya jitente ya nkugu Mweka kamba uga, eyo jindi suwazi, nasa paula jitenteja kwe. Ulijirenge jiribonya ukambia, ulimbabo, oma, wendela ata ya mkwa kwa mpati, wa mwami, ame, oh, walo mkwa kwa mpati, uyabuchulu, eyo, wendela ata ya mkwa kwa mpati, wa mwami. Iwamba, amulange oyo, mumbulus usalala, agwakatagisi kakarankene, oyo, ngomugamba usi mumbulus usalala. Imugama usimu na Methodisti, wampuo, wamira muntu sunu, mulosveo wati, njanda kukwasia mwesubiri, pere, uli, chenzi, hejita, na, ndanungomega nsingo yangu. Tuede kunungomega nsingo yago, kambuga ndime, wakatondezia bumi wabwe, kambuga ndime, amen. Endela ibuyo, ata yamukwa kwa mpati wa mwami, wa mana. Uma, usurua, muya wabwe. Gasiyarwa kumuyo wakwe. Kusanzi kwa mburu wakwe. Haleluya. Kukomana. Halimipao jintu jembe kambo nzi. Ino nchinzi jugwamba ujijita. Ujiri mtu nzi pere nchinzi jugwamba ujijita. Kambu kakuti wabora yebo. Muya wako uswa ikuchuru. Mulesa mulindue. Ijindi nega inka uromu. Nagabuna kutiba. Umwe aumwe wakajisi muya. Muna Roma, jindi nega inka ku Chris, baga jisimuya waji Greek, nega inka ku England, bonse baga jisimuya waji kuwa. Jindi wa inka kumasena, piyo jana mpao, ula jana muya wa Amerika, ilayo shika pati. Jindi nega inka na maungwe ya mpao ya San Angelo, ulomu, baga jisijitondesu atara ya yaguti, hagaga, nobanaga siba na Amerika, amusamezi sani, mugule megabafu. Uyo Amerika, mbangile, kawaweza, mndege, eyo balo, kawasamide, zisani zinini, kabela, onse, taliga, ikubanga, eyo, pao, wasiga, mga Amerika, oyo, muya wa Amerika. Inga wasiba, faswa, wasamide, mulombe, ingawela, mbuga, wama zagana, mwenini, wampemo, inu kizia ilogo, usure iliakwe, mbombobo, ino, inya, walo, 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 muna Amerika, muga Amerika. Kasele muga nyomulisi kaya kulika nkaisya libobo kambo nsi ujisimu ya wa Amerika. Pe Jesu wakati wakarungumana ikujirwa na ejo kubuswa obo wakati nyomuswa kunyika e yansi ndiswa kuchuru. Eri utina ujisimu ya wa Kristo mulinduwe kuswa kuchuru pao ulimwenzu okuno. Pero jisipo pange wabusina, uzwida, ejo, chejintu, chesola guamba. Muna Romani abora uguno, ulagwasia mutuwa wakwe, muna Jemani abora uguno, muna Amerika, unka ugea, kambo nzi, ujisimiu ya yamasi, pomuswa. Ejo, chejitu bamba, igubabande ni maningi, kwenyiga, uzwako cholo wakazialwa uli uli sijesi wabwami ibumbi nyo mrajishoma ombobe demu ya usalala wakubamba kwa sijesi wabwami kwareza.
Then if you are a citizen of the kingdom of God, how does it
make you? Uli sijesi wabwami kwareza mbobote mbobamba kulilemega mbulilesa mwajita mbwami bwagwe.
Lino
inoleza ujitanzi mbwami bwagwe walombo salali ululami unjoloma wamuyeyo unjoloma wamizezo nguzu abiandisyo guyan kubaswegede ikuponya bajiswa ujitamalele uyabujitazi ntuzipati bawogu njiga ugoneka ikusondoga kabela balati baloba lombana haba kwene mugeya wabu mwabona pele ulisigisi wabwami lomweru mbiru kwalo ulinao muyanda kululemba Johani 12:24 andibarulule kulindinywe ja kukambana nchabeni Yesu wakati ikutina kurotwe wawiti wawita mbulongo iwata kwa tabugonji ule tabumi ninamulange kwa mbagomwe mungu jala lino ilamu yeye mpao jiri igapati lino nyebo nabantu jiri andika igapati kwerela kusungirisya kukatazi kwa ikuti utambole muya usalala lino kambo kutinato jete toka kwanji kubora mbuboge inamulangirire leza takwanji uchola milau yawe polisi obo walo utobela milau yawe lino iye imusige waweti na abulotwe kulaweza mbole Jesu mwagamba awa ibulotwe mubaibere naswa ujibala sunu jamba iluwazi na mbuto ilionse pere weti bale lezi na kufunga jimwe mbulotwe pere jindi bulotwe wawiti wawita mbulongo lino uli tos awa wakabona iwuzi wakuti eji jirajitiga iulotwe wawiti na musige wabulotwe inga waboniga jagulondoga mbuli mbawonzia iguba kabera kubike mbulongo ili kuti na wabulotwe ujisimu mibuzumana na yonka ansi sunu ulisiarwa wini mujiguba ujogela ansi akutanta lubo akujogela ansi warombo mibuzumana na ikutina oburuatwe tabu jesi insege ya bumi mlinjio tabuwe imagani mboi waneka igabotu pa igabu kipe yonka mugulongo akubola kabela konkugo yuera jayo yipanjo inga yabere sigwa ikuwa jamutunzia azintu mugulongo pere kujimo mburi mbopona lyonse yaipona itabuti ijisi ibumi busumana na mlinjio ufumbwa munti ulisi obo togonzi nchohyo inga kwa baba nchubo biro umi wabo mbukonya nchobeni wabiro wabo labako siyana nchobeni umi wabo inga gali mtu mbotu ulagonzia kujita milimo mbotu ulagonzia kujita zimwezi mbi pere chitakuti oyo mtu gajisi bumibutamani mulingwe takabugi mbuge takonzi kujita kuina jintu jirigo jagubusia kuina jintu jagubusia kuina bumi abobo yebo wabona mwesu wangu kuyandwa mjizu wangu uyandwa, mtu ata zerulwa, takonji, mnzira imwe kuchogela, mbumi obu, takonji. Kita uti obu rotwe, wawiti wawita mbulongo akufa, wakaligwamba iwawe. Pele wakajisi, takajisi bumi busmanana, wakajisi bumi butambani, alimibumi, mbaga kupa, utegwa uwe amu shobo nguonya wabumi. Lino utina ujisi buyo bumi wabuntu, unji, iwagu, wenja gonsi, akusugamina, imugazi upona, umisaro, ulifkide wejendi napona. Pagwanzi kubuga, inga gori musimbi wampologo, ujigombeo, inga gori musimbi wampologo, umusobano wanjuga, wansangano yago. Inga gori mwanagazi usama gabotu inda, mwejesi, inga gori mubotu manengi, winda, inga bobambi tuwe gabotu logo, inga gori imutuni, umurumi wago. Inga, igori zintu zionsi ezi, yalo. Ziligabo tulogo, kere mojezi, uti watajisimu ya usalala, mulindwe, mulimbumi butamani, mamaninu awe ndo oru, uyo nyonyola. Ilo sekwenda ba obo, mbaliponya, na obo zintu esi, mbozibete, na obo, mbotali simpo, na simpo, obo, mboli mbotu logo, na obo, mbogarankene, ikutina ulijisi, bumi butamani, ogia, uyo pona, walionse, alionse. Jini mwesi ya nyenyezi siapira. Njiga, yomoga ini. Mumalundu, alugula. Atutuzionse zia. Tajigo, Inyika itatayika mbole munthu ukwaledwe ikuola kumunzi masiku anyenyesi yakaka ikumweka kuwa ikuswa macholo mwezi sanduka ikumapulowa alimi isupa yausa kulisisa ndine kumeso ndini bakuona mwana wa munthu kabora yomweka mpulami Yesu Kristo kuyothuka ikuswa kuchombwe muli mwanakasi mukothu mukukosi kukwesa sinkhola inyena akuphona kwaliyonse aliyonse amakhalo onse atamani muyophona akukhekambo kamuya usalala ikuti nawo wali nkhwa kuba akukhwintakhwinta kunemi uthauthapuli ninzi muya usalala lesa mulindwe ino nkwanzi kusumanana mulimo wakwe akathi ka bathu bakwe ikuletha mukanakwe anthu omwe kuletha mungano ukusena mukusuba obo kuyimbirira banaruthani methodisti aba pentekoste ukusena wakwana alusiyaro wakukwempha kuti kuchindi eci chipeela cha mungano chindi muya usalala kwa njira mu mungano okuno yobuka mkhapela uyo usiyala ikusiyala bonse bakanununwa abo bakakhuma muya oyo awo banaruthalani bakayima okwiya amaume onse ngo bakachise mukururamikwa abo bamethodisti bakawita achipoyi alimi bakawala manzi kumeso abo ikuswa muya pawubauma kupinda mosalasikwa aba bapentekoste ijakuti bakayenda athala ansi yakakwakwa akubaita kuti nyambo kumaphunga alimi oo pasiku ulabalika alimi mu mwambo wadada akuonse oko bayakuima mupulami meso alesa kubusuba obo chakasi mphepoyo muli eli baibe molingwi awa ikuti na mlandi shoma ikuma mlanda munditha kuti musinsimi wakwe seriti bobo ilwangu phere amusikirire ndimwambira musina lya mwami abo bali muli khristu lesa kubaleteresi anguwe kubowola ikwakwe kuboboke alimwi iyo abo ibali muli khristu mbautimbo tunjira muli khristu no bantu ubusumeni bomwe tonse tulasanganisikwa mukati pepe ukusukana komwe ikwamanza tonse tuwererwa mukati pepe kumanza omwe tonse tukapezekwa mukati pepe na ukapungweyi komwe tonse tukapunganisikwa mukati pepe pere kumakorinto pathanzi 12:13 umuya omwe muya usalala muya walesa tonse tula Methodisti, Baptisti, Lutherani, Presbyteria, amwendere mumumoni, mbuli mbali mumumoni. Tulejise ruswanano kuli umwi a umwi, akulowa wa Yesu Kristo mwana waleza, kulatu salasya, toonse uswa, ubusenda mibonse. Umuya umwe toonse, tukabizi kwa mumiru umwe. Uwambwa, iwa wasijabiro, balusiyaro wabwe. Tukwanzi kunka kulubeta, oye umwa, maju angu, akushoma. Tawe mtu kwanzi akushoma, usigira, watambula muya salala. Akushoma alingwe, oyo, wanituma, jini muya usalala, walungurula, siyabubuge wabwe. Ujisibumi utamani, nkawela, takabori, kulubeta, pele, wagaswa, yulufu, kwa kubumi. Chinzi, tukaja tirubeta, tukaini, ujunu ujawami jituba, urubeta, yebo uswa na rubeta rwago, ponyawa, waswa kurubeta rwago, chindi, waswa agwamba kuti, serimu watu, akwia wangu, taku kwasi, mwami, pola, mwanindime, akundiwesa, akundisololela, mwami, segwe magani, yejinyiga, isto ndegede, choyamba, kundisololela, mwami, binda kumuya wago, wabeteka mpao, Amuri beteke nobeni mbole wafuba mba Kristo alimi mbululami igwawe obusuba tiyo ima ya kutafika mwimkozi ya yawe. Njira ya omwebi yo imote muya omwe tonse tukabizi kwa mubiri omwe. Elejindi waba mubiri oyo lubeta wabete kwa igale mubiri oyo kabela wa musumina mbuli mulongo wajibi yago yebo ati nagajita ejo mwesu branam pauti na muya usalala wapiruga akupa jandu mbuli jitondezio jaguti muya wakuleta mubiri wa Kristo wafutata unzira imbi kabela ulijirenge ijipya mbuli Kristo Yesu wazwagurufu kuya kubomi zintu ziagale ziamana kabela ulimupia muli Kristo. Amen. Oh, oh agaga andi kusungerezia mkwesu na mwesi wangu muna Kristo utalegeri lukurusho uluguti lukwende welede kutambula muya usalala ino chinze muya walesa inogali wansi kukusololela kukwenza kukususya kukusalasya kukwita kuswa buya mumbungano ino mbungano ninzi ino bala mbungano yamba nzi ibaga itwa kuswa baga pamburwa oobo mbweko nzia ikwesa nkamba ugo ikuswa uli ejo njonya lino ibaga itwa kuswa baga pamburwa bamusogole kulare ikuswa kwenyika musomasi amwenzo takule Uganda, ikuti, tatuwe imunzi, wanyika oyo, ngotu yanda, ikukalamo, oma, mburi Abrahamu, Isaka, Jakobo, mo, bagendenda, ijabakala, mumatente mwenyika, bagali kulipanda ikuti, mbamu somasi, abenzu, kinyungu, wawukono, swana ikaindi, oguya, tata, swana. Kurenyongo, alimi, bagali biandaula imunzi, wamuyasi, amubambi, iwagalireza, amen. Bagali biandaula, eria sono urunyongo, wabo, ujiandaula munzi ojesa, igaruamba, teande, iwambwa, werela, njiga e, teande, jentu, jagujeta, anjiga e. Ngeda, ngeandaula munzi oyo, wageagwa, four square, ngeandaula munzi ojesi, umibutamani, ogosuba, politagapi, ogo tagugabi igongolola, ogo tagugabi, ikumbyo, ajatisyo, yaitendele, na, jumbwe, urubasu, wajirundu. Ndiandaula oya munzi, wamu yasi, amubombi, waleza. Walinzila yomwebio, yo, yagu jana, wakaripe, yego kwamo iguswa, murundu, akutawe manza, yaga mkuligila, kunyiga, akupayawula, kabela, yaga mambole, wait, na bungu, asibuye, yagu pupurida. Legela elio pe, presto jesu, elio pe, lirebya kunyiga, pe, liajirebio, pe, liajisesyo, jifumpozyo, umbungano. Peri andisi, abutari, iguwa magineti, kumushomi, ibwe liaga nzambweni, ibwe liaga uliogezia, oma, uliogezia, ndirizi kuti, ndagaswa gurufu, kuya kubumi, kutu wangu, uliogezia, oo, abumore kulindimi, nomini tuwe miguli, eri unjo mupa, uliogezia, wabuntubwanu. Jitondezio ejo, jiwamba ibubi, igamba, imusisimi, uli maria. Jiyoba jitondezio masimpe, jiyoba, pele jiyoba gansambwene, jiyoba ruyandisio, jiyoba kukuta, jiyoba nyitujemwe ejo, nchozi iguti, wagaswa, gulofu kuya kubumi. Mwesu wangu, mjizi wangu, muli munyogo, muli mulanda wanu, muli Kristo, andi musungrisye, muli moyo, wangu onse sena walegela eji windiri atala ya mtuwe wago na kukwindirira na kusiri yago kwa utambula momoyo wago kabela uyoba muntu ukomene anyiga se uchamezi uti uyo jana madola ali milioni pepe mnene mwesu leo ndiye uti kulikunji ogo wakashomeze kwa lino ima milioni ama dola Zintu ezo wa mwe bandeni. Soba gamba, yutina wa muna Kristo. Yote na matola ali milioni. Kabela uyoba, imuntu muhubi. Te usomezi yintu. Ndi usomezi ya jeji. Yintu lozo tu nchego nja. Usomezi ya. Lufutugo uwagwe. Luziaro uwagwe. Lula ikwana. Umasugusio onse. Ivantu kupende goste. Teba garibu yanda. Asialo, nzoba gajisi. Dino mwamba ule. Jema milione ana. Teba gari kuyanda, nzoba kajisi, mujezi angi. Ndiyanda kukungwa, ateti kuimba, umuibwa masuba aya, inolari. Wege, ya kubora kumunzi, umuibwa masuba aya, unji wabo, bakalanduga, mwenyeza, kukuzwita jindi ejo. Oma, teba galomba zintu zipati, teba galomba mari, ba Petro wakati, siriva angolide, sejisi, perejiribo kuchajisi, ndaji pagulindwe. Ero, ndamba wabo sunuma sugubensuma, ilu tangalo, liandisyo, kanza mwene, unkejisi, iwa Kristo, akubuge, wabwe, ulije nchejisi, najipa, ulindinywe, ndapa, ulindinywe, mbulibana mareza. Eri wola kukala atala, ikutinaleza, wabwita, kabela, utanyamuli. Jindi, wabwola junza, masigu, labole, nagwionjila omono, akukala mane, gamane, nagwola kabela, yopaila. Akubikamanza, oya, eo, ninchirilano, ya baibere, akubikamanza, alimbabo, kutambula muya usalala. Ilo mpaotio, oya, umunzi wako, mutina wakala, ponya uguno, mutina wakala, usubonsi, para, uguzwa kutobela, ukala uguzwa kutobela, ukala winda, umasuwa akupumona, ukala mane, ukutariga, wamwaga, akukalirira. Okara kusigira. Ikutete kufungwa. Otulairira kujadilisya yunza masiku. Ikutondesya mu Bible. Ejo. Yerede igwora. Yobora. Ejo jindi jabora. Mpao. Unonyina madaimona imanji. Mugupenja. Ulezi uti. Wagaswa gulufu kuyagumi. Ulijirenge jipya mwe Kristo Jesu. Milangu. Yalutangalo. Yagujuru. Iyorila. Mweso ofo. Ndagwambira. Ilagupa iguba. Agu yandisi agupati. Ngoi mulombe mpati ukede. Awa. Mwesu wangu wakale, oyu wakale jikebinga, kenda antobolo kulubazu iwawe, ganda ula mtu gunze, kuliakona, bantuba mwi, bagu pocha ula bongo wabo. Eri nchinzi jaga jitiga, musubabu mwi wakalanga, bagushoma kubomi. Eri wakasumana na wenda, iwakatukala misu angano yangu, yomulongana utawa nkwaya, katajisi jagulia jikubwene, agukala, agulala, mchogwe, umbali ya tente, igafanzala anyota. Eri musubabu mwi mwi ya usalala wakasiga. Oh, mwesu wangu, waga kujincha, embona, waga leta, bumi, ya kukwisha irufu, usulaiga kwa gaswa, ili uruyanisho, waga njila, oma, urwani, kanzu wangu, yonse, yaga, ikulumbuga, bumi wapia kwa ganjila, amalange awa, zinde simi, alimi, ibinda, omuya, oh, milangu, ya utangalo, ya kuchulu, gairila, benzuma, tangwenzila, kulindime, ya ujipandura. Musirire kutegwa ndagwanja ikusia jeji kutina wa shuma kumwari iwangu mulimulando wa Kristo alimi ndasola kumutondesia ikuswa mubaibere yaleza kuti yelirureme alimutina machu angu aboneka uyo kuba menzu mashonto ujatikizia jeji amulangi kujifoto ejo kunyiga ya saya amulangire mijero kuti oyo musimfururu wa muliro wakasorela bana baiswa ele amulangire mijero ngo uziala Amubone, cho ujeta, ejo, cho wamba. Tandirindime uganana, walonguwe uganana, kuinda mulindinywe, nyomabona. Tandirindime ubona silingano, walonguwe uganana, kuinda mulindinywe. Tandirindime uponya bajiswa, walonguwe, uli mulindinywe, uponya bajiswa. Tandirindime ugambavuga, njilimugandu, mpuga, ujebuje, wakajicha, iguswa kumwe nguonya, pero walonguwe uganana mo. Tandirisi iti pere. Uliri hii, chejijo, chejijo, ejo, chejijo. Yeri ngoyo, mbabede, harimi oyo, ngonya angelo, walesa, ulimonya mubu yage, obusunumasiku. Oh, obo, mwe muyanda. Lino mbanga hei bayanda kutambula mwenye usalala, atuweze kulangalanga kwa maumi esu. Mbanga hei, batana kutambula, kabela, balayanda. Kambika janza yako wamba, mwesu branamu, kunsi kwa moyo wangu, ndia nda kutambula mwenye usalala. Lesa, amulongezi, ponse. Mbanga iwanu, baga kutambula edio bayanda kwenda, mboli mbaba bajita, mwenchito fo, agwamba. Omwami, omwami, kandabika janza iliago, ya kuponya, akutondesia, zitondesio, azikambio, musina liya mwana wago, usalala Jesu. Akundipa jamba yonse, uriandisho, wakuganana, kususikwa, igupia, ndeli yangu. Ambebo, lesa, upa kulindime. Atukotamige mitu esu. Mugusagana kwa kusinisia, aumi imuntu. Gojatiride iguyanda iguago, mumoyo wago. Mwami Jesu, tuwajana kubungana ogu, gushonto, sunumasigu, umane rusuanano, kwetwi amu ya usalala. Obo mbatu ngeja aguchila, mumio Yesu mafuta, achwi liagwe. Uliwa kutawusi, uliwa ntu awa, babu ende bonsi, babu umi, abo, bagalabila, agubona kuti mwami mubotu. Tulisi obo, mwunya usalala mbobede ilino, jisomezio jaresa, warombumi utamani, ulibonsi iwa shoma. Alimi tulisi kuti mwunya usalala, wagali imuya wa Jesu Kristo wakatumwa iga indi. Alimi, ulimulindi suwe sunu, mulidesa, wagali atalariesu, muli oyo musumpururu. Wa muliro. Pao wage enda andiswe mu. Mubiri oyo wali utegwa. Emmanuel. Lesa ula andiswe. Hidyo lino. Uli mulindiswe. Umuya usalala. Lesa mulindiswe. Oh, Jesu wagati. Ubuswa obo. Muyozi waguti. Ndiri mulitata. anyowo muli ndime amebo muli ndinywe muyoyo wisa buswa obo nkambo muli munyiga ya mutima muli kugwamba bino pere kubuswa obo muyo wisa tata inga keja bamuga antangarara akulondoga amopao inga gatu tanojisi rushomo rwanjijo pere mirimo yonse yaleza yenderese kwa arushomo Yegulushomo mochwe ilyago Mujesibyo ya moyo salala Iguti mbobe delino Nalumba kuti bantu bonse Bari omono Surwa moyo salala Abo bata ujesi Ababo wafpa inyota Yanguo yeyaboyo Inga tuamba ulimbabo Mami mbuli bobu Bogamba Mlajo rwejindi mwanofka inzala Inyota Mwyo kutosigwa Eyo nchobejo alimi gwalo Kulibereke tuwe Yukanzala Kuliajo olwe agwalo Kuzibabu teteleza Waganana Kulindi nywe Kambu wakati tagwe mtu ugonza wola Kulindi me Chitaguti tata wangu Wa mugerarutan Eyo mami abo Basiruzibo baga indi awa Batamiga manza abo Ndajita aliangu O mami Kutupansana Kutupanguzu Ya utandabiga janza Ya mwana wa usalala Jesu Chizitondezio Azigambio zitwe Kutegwa gube mulimo Usageni Jitu ye pati winda Itana jitigide lionse Walupa jamba Aruyandisto Kwa ugana na Kubantu Wajipa mwami Kuba Andiswe Zintu yonse Umwa musina ya Jesu Walmejonza Imasigu mwami Agugabe iguti Ugasige iku Yunga janguzu Wita Kubuyage o kutekwa Kugabe Kubonya mburi Kubuswa kwa Pentecoste Interisyo yabikwa Zintu yonse ziyabamwa Imusune wajaikwa Banyama Banini wajaikwa Bagutu bamberele wajaikwa Tafule yabamwa Ibatambe batambwa O mami gatume jubili Ya Pentecoste Junga masigu Mubuyage obu Aguzusia ibuntu gonsi Arubisio wamu ya usalala Kujipa tata Kwa jiromba Musinari ya Jesu Amen Tioya Sintu singi Tioamba Gagantimwa gagapangwa Angolite antela Igatu tambo Tule juru Tio imba Agwa ungorora Agusiana gonse Igaberele uyosinda Misozi Yesu Tio ba Umunzi Mkwigi Yagubora kumunzi Mubotu Nyega mitanzi Ile siuru Zili kumi Amen. Ibulo wa buyandisi. Wa mwana waleza. Mwini. Wasanzia akusalazia. Ibantu bebega. Basinariagwi. Alimbategwa. Inabuinga. Newa kuchiobuno. Nalaga vikiru imanu. Kabela, balasa mpawwa, uzwago mwi mwami, uyoleta, abantu baga sagwa, mumuri yangu alimwi, berela, yonse,